Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kokera kwa gahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Je suis un peu plus de temps, je Washington DC, muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbasuhuza, nizera yuko mumeze neza, turi kuwa kabiri, ni tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2021, tukaba dutangira ibiganiro byacu, ejo ntabwo ari njye wakoze by the way, ibiganiro byacu by'iki cyumweru, ejo yari mugenzi wanjye Kabagema, wakoze ejo kuwa mbere. Ubwo rero nkaba nizera ko guherejo nyine n'uyu munsi dukomeje muri iki cyumweru cyacu ari nacyo gisoza nyine icy'ukwezi kwa karindwi, kuko kuwa kane turatangira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo rero hirya no hino mbifuza nyine gusoza ukwezi neza, twinjira no mu kwezi gushya guhire ku kwezi kwa karindwi. Turagane kikuri mugoroba, dufite ingingo ziza kugera kuri eshatu turi bwibandeho. Abanyarwanda reka manzi babwire ko rwose twifatanya namwe umunsi ku munsi bitewe n'akabaro murimo, kandi bitewe n'uko leta yanyu yitwa leta yanyu yabigometseho, cyangwa uko bitewe n'uko mubivuga murataka muti ibyemezo dufatirwa biradutungura ntabwo tubigiramo uruhare. Nibyo, ubundi muri demokarasi, mu gihugu ugendera kuri demokarasi, mu gihugu abayobozi baba baragiye kuko batowe n'abaturage, abaturage bahabwa ijambo mu bibakorerwa, mu byemezo bifatirwa. Ariko nk'uko tubizi mu Rwanda ntabwo umuturage agira ijambo ahubwo leta y'agatsiko nigenera umuturage abenshi mwire munyandikira muti seoje badusubije muri guma mu kare na guma mu rugo byose nduzi ko no kubitandukanya bisike byarangoye sinje menya ikitwa guma mu rugo na guma mu karere wa mugani byose bijya gusa ariko ku byemezo byafashwe uyu munsi bizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere kumbwira ngo barabacyura kare nibaza ari bo covid we mbivuze gutyo wenda ntabwo nabankabije sinzi niba covid igenda n'injoro ubona ko abenshi kuvuga ngo abantu bataye kare cyangwa barye kuryama kare kumva ko nyine bashyira abantu mu ngo kare ku mugoroba wenda babazwe rwo covid itagenda ariko se batekereza kuri abo bantu babiri we bagenda nabo babahuye nabo ko banagera mu rugo bakajyana yo covid 19 icyo ni kintu wenda ntazi uburyo babyikarikira kumva ko gucyura abanyarwanda kare ngo bataye aribwo bumva ko aribwo buryo bwiza bwo gukumira covid ntabwo mbizi ku ngingo ya covid rero mwanditse byinshi mwajya mutwandikira ikibabaje n'ibyemezo nk'ibi bifatwa ugasanga tuvuge nk'abanyeshuri nk'amashuri uzambwira yuko abanyeshuri baziga ryari bazakora ibizamini ryari bazarangiza ibyo bakora ryari kuko nta ngenga biri hari uko covid ije ni nako ibahungabanye abanyeshuri batangira gutaha rero ngo muri iyi minsi muri ukwezi kwa karindwi nabyo nagiye mbikurikirana ibi ni ibyemezo bizavugururwa nyuma y'iminsi 15 ariko nanuka nibaza uti covid ituruka hehe mu rwanda kuko ubundi iyo barimo gutanga ibikombe iyo barimo gutanga OMS irimo kuvuga ibihugu byitwaye neza cyangwa irimo gushaka kurata uko covid ihagaze u rwanda burigeruza mu bihugu bitanu bya mbere turabizi ko Tedros ni umwe mu bakozi ba Kagame kuko ni Kagame wamutoresheje Tedros Adhanom uriya mu Ethiopia ashyira imbere u Rwanda mu bihugu biza ku isi mu kurwanya covid 19 munibuke yuko ubushize u Rwanda rwakingiye abantu bagera ku 400,000 kandi babanje gukingira Kagame nyir'ubwite na bagenzi be kuko biteguraga inama ya program abayobozi muri leta bose barikingije ndakeka n'imiryango yabo niba wenda ntibeshye ibyo 400,000 byizwa ko byakingiwe byabonye urukingo rumwe hari indi rero skandali cyangwa nakwita nyine hari ikindi cyorezo nacyo kiri aho ngaho kuko urukingo rumwe ntabwo rero ruhagije wenda arabafata inkingo ebyiri bategerejwe kandi nta n'urwo banabonye tujya tubyumva barabivuga bati twafashe rumwe nta rundi twanabonye ariko mwibuke ko kubera ko bitegura program mu kwezi kwa gatandatu yakoze uko ashoboye kugira ngo akingire abanyarwanda ngo bari muri za serivisi bazahura n'abanyamahanga abari muri transport abari mu mahoteli ubwo no mu by'umutekano n'ibindi abenshi babonye urukingo rumwe nta rwa kabiri igeze babona kugeza amagingo ya maso yezi mu kirere natungwa rero n'ikiganiro cyabaye munsi mbwirwaruhame cyangwa ikiganiro cyatanzwe na Promise Ngirente ariyo nayo wasinye kuri aya mabwiriza nyine abenshi bakomeza bambwira bati jya wibutsa abanyarwanda ko Ngirente adafite uburenganzira bwo gusinya inyandiko nk'izi twarabivuze ariko ntacyo bihindura wa mugani kuko ntabwo itegeko nshinga ryo mu Rwanda uko turitekereza ariko rikurikizwa wowe ushaka kumva yuko Ngirente yakoze fite akirirego bitewe n'uko ariyo wa itangazo yasinyeho avuga ngo abanyarwanda bagiye gusubira muri ibi bihe nyine cyangwa bagiye kubashyira muri guma mu rugo cyangwa guma mu karere uko byabyitwa kose ugasanga abanyarwanda bahugiye gusa ngo ku izina Ngirente ahubwo mujye mutekereza muti ibyemezo bifatwa bite aha niho ruzingiye niho ikibazo kiba gishingiye kinakomereye kuruta kujya avuga ngo byasinywe nande iyo atari most likely Ngirente niwe ubishyiraho umukono cyangwa ugasanga ari ngamije cyangwa ubu noneho hari na Gatabazi Jean Marie Vianney batanga amabwiriza ugasanga abanyarwanda nabo bagiye guhugira ngo byavuzwe nande batareba ariko impact bifite mu buzima bwabo bwa buri munsi turaza kureba iyo ngingo mu kanya kuko mwajya munyandikaho byinshi inama yahuje u Rwanda na Congo Kagame na Tshisekedi twari twababwiye ku wa gatanu i Rubavu ku wa gatandatu bari i Goma abakongomani rero burya n'abana beza bamwe bumva yuko ngo guhahirana n'u Rwanda bizagabanya intambara muri kariya karere icyo ni ikintu nkubwira ni rwose iyo ni zero wa mugani ibyo ntabwo bishoboka guhahirana na Congo cyangwa u Rwanda guhahirana na Congo ntabwo bivuze yuko Kagame atazakomeza kujya muri Congo n'uyu munsi yicayeyo na Felix arabizi ariko afite ubwoba ntago yabidenonsa ku bakongomani bo bumva yuko ngo biriya byakozwe guhahirana gucukurana amabuye y'agaciro ku ruhande rumwe ndakeka ari society nane babwiye niba ari Satima na Crystal Ventures nayo babwiye ashize n'amezi arenga abiri mbabwira Crystal Ventures muri Congo nibyo byabaye ku wa gatandatu hariya basinye igoma izo kompanyi ziye gucukura amabuye y'agaciro ngo ubuhahirane mu buye y'agaciro cyangwa mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muribwira yuko Congo izabona umutekano bitewe n'uko sosiyete y'u Rwanda yaba yinjiye ku isoko ryo muri Congo kugira ngo icukure amabuye y'agaciro igisubizo ni oya turaza kubireba mu kanya turaza kugaruka nawe mu karere intumwa idasanzwe ya perezida w'u Burundi ambasaderi Albert Shingiro yageze igoma uyu munsi aho yaganiriye na Felix Tshisekedi-Chilombo ikibazo cy'umutekano cyo baganditseho nanone hari bamwe babwira ati igisekada afite plan cyangwa afite gahunda yo kugenda asinyana amasezerano na buri gihugu frontalier cyangwa igihugu gituranye na Congo bareba ibyo bakorera hamwe kuri we yumva yuko ari bw'umutekano wagaruka ese mu minsi iri imbere tuzabona nanone tumubona wenda mu majyepfo ya Kivu ibuvira wenda ahura na perezida Evariste Ndayishimiye cyanashoboka wenda ntabwo mbizi ariko urugendo rwa ambasaderi Shingiro igoma rwarebaga ku rw'umutekano ikibazo cy'umutekano abo tuganira muri Congo nabo bati iyo ni gahunda ya perezida wenda kugenda ashaka uburyo haba ubu ibikorwa remezo byakorerwa hamwe cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi ku bihugu bikoza ku mbibi za Congo turaza kureba iyo ngingo nanone inama mu kwezi kwa karindwi hari inama itegereje mu Rwanda natse ndatembara ndavuga ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa opposition mu Rwanda ntishobora guterana ngo ivuge ibibazo byayo ntabwo ushobora gukora inama mu Rwanda utari muri FPR nari amashyaka ntajya aterana ngo akore inama nabonye ngo inama izahuza abantu bahuje ibitsina mu Rwanda inama izaterana mu kwezi kwa karindwi ngo bakazavuga akabaro kabo uko bakorerwa racisme izaba irimo abantu barenga ngo 200 ngo nibo bazavuga uburyo bahabwa akato nibwo bazavuga uburyo badafatwa neza muri sosiyete ikazabera i Kigali mu Rwanda rero ngo mu mpera z'ukwezi kwa karindwi kibazo uti abanyarwanda mu bihe barimo bafite byinshi byabahuza kugira ngo baganire ariko ntabwo bemerewe ariko inama abo twakwita nyine LGBT chapitre y'u Rwanda ngo bazaterana mu kwezi kwa karindwi ngo baganire bagaragaze segregation bakorerwa mu Rwanda no muri Afrika mu karere k'ibiyaga bigari opposition ntabwo ishaka guterana mu Rwanda ntabwo abaturage bahabwa urwego rwo kuvuga ibibazo byabo ariko aba bitwa ngo ni abagay icyo twakwita abagay wenda cyangwa aba bana bahuza ibitsina barimo barategura convention yabo cyangwa protest youth protest ngo izagaragaza ko bakorerwa mu Rwanda namwe nimutekereze muri iki kiganiro ndi kumwe na Comrade Theo nagira ngo ntangiremo ikaze niwe turi bubane ariko namwe mwese mudukurikiye mushobora gufata ijambo muri iki kiganiro Comrade Theo Habarimana nizere ko mwagize weekend nziza tukaba dutangiye rero nkuko nabivugaga ni ejo kabajya n'abakoze ariko nkaba nizera ko dukomereza aha ngaha uyu munsi namwe mutamyumvise ejo wenda mwatanga ibitekerezo byanyu Comrade Theo nagira ngo musuze abateze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi
nakoze bwana Serge ndabasuza ndasuza abateze amatwi radita bakamuha uyu mwanya n'abazayumva utaha ariko ndasuza cyane cyane abasangirangendo mu ruhurura runyarwanda nize ko tugenda ikiganiro cyiza murakoze bwana Serge kandi ndagushimira ko wantumiye nakoze
urakoze neza Comrade Theo niby'agaciro cyane kuko mbamuna message nyinshi yari zituruka iwanyu ari zituruka hirya no hino kuri munyarwanda afite ukuntu burya yumva ibitekerezo byacu iyo nandikirwa commentaire rero baragushima hirya no hino ku banyarwanda batwumva yaba mu gihugu no mu karere cyane cyane abanyamurenge reka mbashimire badukurikira kuko ubu dufite audience nyinshi y'abavuga abaturage bakomoka muri Congo cyane cyane ku by'umwihariko abanyamurenge Comrade Theo reka dutangire kuri izi ngingo rero ndizera ko wakurikiye amabwiriza mashya yaje y'ibyemezo bikakaye ngo yaguma mu karere ko agiye kuganisha no guma mu rugo niko mbyumva abaturage b'abanyarwanda rero ibyo barabimenyereye ntabwo ari cyo kibazo baganiraho ari nacyo mvuga ni cyo twadukuye n'ubutaho umwanya covid ni pandemic iri ku isi yose ahubwo ikibazo kigomba guhandirwa ngaha ni uburyo wacu ingamba zifatwa ariko umuturage adatekererezwa kugira ngo bafate ingamba nazo zimufasilita mu buzima bwe ejo bundi bafunze uturere twegereye umupaka wa Uganda twabikoze bigantuma tuti barikanga iki kuko bavuga ngo Uganda ngo hari wave ya gatatu cyangwa covid yaciye ibintu muri Uganda ubona yuko basa nkaho baseka wa nicyo gihugu bavuga ngo wenda ubutegetsi ntabwo bwaba bukora neza bo babikoresha mu nyungu zigaragaza ko bafite leadership ikora ariko nkanibaza nanone se ko mwamuseka nka Uganda ejo bundi bavuga ngo Museveni ngo covid yamusaranye wabonye n'ibihuha bandika bati yamwishe biriya byose bicurwa n'i Kigali kuko mbona n'ukuntu babicuruza bikorerwa no mu Rwanda ku bwinshi none ngarutse ndeba rero birimo kuba mu Rwanda uyu munsi njye abanyarwanda banyenzi babwira ni mwihangane pole kabisa ntacyo nababwire none se ko muri aba mbere mu kurwanya covid mukaba aba mbere mu gufata ingamba za covid mukaba aba mbere OMS ikaba ibashyira ku rutonde igihe cyose bishoboka bigenda bite babwiye bati tunye kubasubiza nana nateze amatwi rero yibyo bikorwa uyu munsi yaba amabwiriza ya minisitiri w'intebe Nsinyehe yaba Dani Munyuza n'abandi ntabwo nari ko Dani Munyuza nawe yaba azi ko covid yica abantu kuko niba Munyuza yica abantu ariyo domene ye yirirwa aba utuzi ariko none akaba yavuga ngo na covid irica ngenda navuga ni abo Munyuza yica nibo benshi hubwo kuruta na covid Theo ndizera kugira inkuru wenda ushaka kutayikurikiye wenda wanyu mwari mu ijoro ariko nicyo kirimo kuvugwa cyane kano kanya kuva ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nyine uko abanyarwanda bagiye gusubizwa mu ngo cyangwa bagiye kujya bataha kare bakataha saa kumi n'ebyiri niba saa kumi n'ebyiri niba nibuka ndizera ko mfite audio reka dutege amatwi audio mbere yuko dukomeza kuko ibyo mu Rwanda byo urabyibaza bikakuyobera ukavuga uti kandi abanyarwanda barabyumva nabo bakavuga ati igitangaje si uko tusubira muri guma mu rugo cyangwa guma mu karere ahubwo ni iki leta idukorera iyo dusubije mu ngo zacu ni iki leta idufasha mu byemezo byo kudufasha kugira ngo dukomeze imibereho myiza yacu kuko nawe reba igihe covid imaze kandi nta nubwo igisubizo gihari muri Afurika cyane cyane mu bihugu bya muri Afurika nako ninda byose ugereranyije nta porogaramu y'inkingo iraboneka ngo bikingire urumva rero bazabana nayo igihe kirekire ushobora no kuvuga uti wanateguye undi mwaka kugira ngo bane nayo ejo ni Kagame navuga ngo u Rwanda ruri mu gihugu kimwe ngo kizakora inkingo na Senegal South Africa u Rwanda na Senegal wenda ngo na Nigeria ubona izo nama nizo bayibereyemo yishimira ko u Rwanda ruzaba habe ya vaccination ariko kanibaza uti igihugu cy'u Rwanda ni miliyoni cumi n'ebyiri yakingiye ibihumbi magana ane Swadi zakingiye ibihumbi magana ane n'izo nyungu ukuntu yazibonye nabyo ni ibanga ritazwi n'umuntu uwo ari we wese kuko niba ibindi bihugu bikomeye bifite n'akayabo bitarazibonye we yazibonye ate ubwo ni Tedros twazayibaza ariko njye byanshimisha abanyarwanda babonye vaksi bakikingira ntihagire uwo kiriya kirozo cyica nagira ngo munyumve neza yagira uvuga ngo ndanenga ahubwo nifatanyije namwe murimo guca muri ibi bihe ahubwo ikibazo kikaza kibaza kiti ya leadership y'ubuyobozi bwanyu muramuvuga ngo kizigenze niwe uzi imiyoborere myiza bigeze hehe byapfiriye hehe ko n'ubu ngubu noneho mumbwira muti ari ubukene buratwishe imibereho mibi yacu turayimenyereye n'ubu abashubije muri ibi bihe bidasanzwe aho niho mwamugoye kubaza nk'abaturage muti inshingano za leta ni izihe covid kubihari turabizi kuba yicira turabizi ahubwo mwe mwagombye kuba mubaza leta muti role yawe ni iyihe mu bihe by'amage nk'ibi ushinzwe kuba udufasha iki Theo ndizera ko turimo kumvikana kuko covid irahari
ndabyumvikana umaye ijambo
wakomeza turimo turaganira
ok murakoze mu by'ukuri byo ntawakwirengagiza ko ikibazo cya covid gihari mu bihugu byinshi bitandukanye ndetse kugendanye n'abantu ariko ikibazo ni uburyo gikoreshwa mu bihugu bimwe na bimwe cyane cyane mu Rwanda reka tujye mu Rwanda kuko ari cyo cyatuzindiye ku Rwanda birabyemezo bifatwa ubuti giturumbuka bitunguranye navuga ko byaba bibinyi kuganje bayifite intumbero eshatu icya mbere bwana Serge ni uburyo kugira ngo no gutagatinga amafaranga yo muri yo kwa Tedros ari abatanga wenda bashima uburyo babyitwayemo ndetse n'inkingo kuko hari ifaranga iyo leta y'agatsiko ntabwo yatanga impamvu ya kabiri ngina nabona inaremereye kurusha izindi covid ikoreshwa nk'intwaro yo ku ibafasha mu kuri nakwita gukingira umutekano kuko uburyo ibyemezo bifatwa usesenguye neza usanga harimo kuko icyo kintu icya mbere baravuga ngo covid ntugomba gutaha isaha iyi n'iyi twabaye hano mu lockdown iyo ari kuva mu rugo nimuguma mu rugo ntabwo bavuga ngo nimuguma mu rugo utahe saa moya cyangwa kuko covid ntigira amasaha yo kwandura covid ntabwo ufata ku masaha rero iyo bavuze ngo murataha saa moya saa mbiri aba ari kuvureze kuvureze turabimenyereye kuvureze zibaho iyo hari ibibazo by'umutekano ikindi ni uko uburyo izo ngamba zifatwa ukareba uburere zifatirwamo usanga buri gihe hari ikibazo kijyanye se rimwe na rimwe imyumvikanire mike n'ibihugu by'ibituranyi cyangwa se kwavugwa kwazamutse abantu bavuga ibitagenda buri gihe ubona gifatwa izo ngamba ari uko hari ikibazo kijyanye n'ibintu binenga ubutegetsi icya gatatu nacyo navuga mu bihugu bitegekwa uburyo bw'itugu guhoza abaturage mu cyeragati nka kuriya birabafasha kuko niwaba watekerezaga ko igitekerezo wageza ku banyarwanda mu kanya wumve ngo habaye guma mu rugo cyangwa se guma mu karere mushobore kuba wagitanga yego n'inama nziza yavuye mu gihugu ariko rero iyo ibintu bihari ntabwo inama zishobora guterana nubwo ntazateranaga rero ibyo bigatuma leta y'igitugu ibona ko igenzura ijana ku ijana akanyeganyega kose mu gihugu hari akantu ubona ko muje uvuga uti inama zinini ziba ariko aho zitira zakora inama none se nyine ko zakora inama covid wenda maybe zaba yararangiye ariko
reka turaza kubigarukaho kuko icyo nacyo ni ikibazo gikomeye inama zabo zinjiza amadevize izo zo ntabwo zikorwa kuko niho ruzingiye ni kagataro k'amagi umuzungu zayo yikoreye kagame burya ni umuzungu zayo mujye munabyumva agataro ke k'amagi ugakozeho karameneka turaza kubireba mu kanya ahubwo reka warura aho ngaho mbere kuwenda ngo utange ijambo nifashishe odiye kugira ngo ukomeze noneho ukomeze kuri iyo ngingo kugira ngo binumvikane neza ibi byemezo bizatangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ibyemezo bitangira ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ni ko ni kuwa kane niba kuko ukwezi kuzarangirije ni kuwa kane bivuze ko rero niba wabivuze uyu munsi ubwo urashaka kuvuga ati nabahaye iminsi ibiri yo kwitegura nako ni uyu munsi 23, 29 na 30 kugira ngo bitegure kuko abaturage bamenye bavuga bati duhabwa ibyemezo huti wenda bagira bavuga bati dukizaho amasaha uyu munsi tariki 29 na 30 wenda twavuga gukora ni iminsi ibiri ubwo bavuga ngo n'amasaha 48 wenda bahaye abaturage kugira ngo bitegure ibyemezo bikarishye ariko nanone ntabwo bireba abakerarugendo nk'uko bizwi birareba abanyarwanda umukerarugendo we kubera ko yinjiye mu Rwanda azanye amadevize we ntibimureba ari muri visite Rwanda arimo arasura u Rwanda noneho ukambwira ngo ibyemezo bya covid nk'uko twamye tubivuga abakerarugendo ntabwo bibareba bo baguma mu kazi kabo bagenda mu gihugu basura inyamaswa cyangwa basura ubwiza nyaburanga bw'u Rwanda swadiza niko babyita ariko wowe niba uri umwenegihugu ufite imirongo ntarengwa hari ibyo ugomba kubaha kugira ngo udahura na Dani Munyiza ko Dani Munyiza we yababwiye ko nyine tuzabihanganira kandi akabibutsa ko covid yica aha niho nibazaga niba wenda bwa burozi bwe butica abandi banyarwanda yari yababwiza ko bubica so ni ikibazo gikomeye reka tubuhere kuri iyo audio gato wenda mbere yuko wagize
ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo, tour operators na services zo gutwara ba mukerarugendo.
Abakerarugendo murumva ko rwose bo nta kibazo, ndetse n'abari gukorana nabo, abagide bajyana nabo, abo bo rwose ni kagatebo k'amagi nyine, ntabwo wagakora ugakozeho kameneka. Ariko ibyemezo muri rusange byo birakora mu ngeri z'ibice byose by'abanyarwanda.
Ku mibare y'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera, ndetse na virusi igenda yihinduranya mu bice bitandukanye by'isi, guverinoma yafashe ingamba ziyongera ku zari zisanzwe mu rwego rwo kurushaho gukumira ubwiyongere bwa COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa guhera ku itariki ya mbere Nyakanga 2021 mu mujyi wa Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rutsiro na Rwamagana, kandi zizongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingendo zirabujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Abantu barakangurirwa kwirinda ingendo zitari ngombwa bakava mu rugo hari impamvu zikomeye. Amateraniro rusange harimo ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe. Ibiro by'inzego za leta n'iby'abikorera birafunze. Abakozi bazakorera mu rugo kereka batanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera. Inama zose zirabujijwe. Amashuri yose harimo na za kaminuza arafunze. Amabwiriza areba abanyeshuri bazakora ibizamini bya leta biteganijwe muri Nyakanga 2021 azatangwa na Minisiteri y'Uburezi. Restaurant zizajya zitanga gusa serivisi ku batahana ibyo bakeneye take away. Insengero zirafunze. Abacuruzi baba bakorera mu masoko cyangwa mu dusantere tw'ubucuruzi bemerewe gukora ku kigero kitarenze 50% by'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo, kandi hagakora gusa abacuruzi ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze. Utubari twose tuzakomeza gufunga. Abagenzi binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo, tour operators na services zo gutwara ba mukerarugendo. Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zizakomeza gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko amadirishya yazo afunguye, ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa bambaye agapfukamunwa neza. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe. Imihango yose y'ubukwe harimo gusaba no gukwa, ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero birasubitswe. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bateranye bizakomeza hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri gyms birafunze. Piscine, swimming pool na za spas zizakomeza gufunga. Cyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo muri hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Umubare w'abitabirikiriyo ntugomba kurenga abantu 10 cyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe birabujijwe. Mu bice bisigaye by'igihugu, ingamba zikurikira zizakomeza gukurikizwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ingendo zirabujijwe guhera saa 12 za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba. Ingendo hagati y'uturere zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Icyakora imodoka zitwara ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitwara abantu barenze babiri. Inama zikorwa imbonankubone physical meetings zemerewe gukomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko inama iba. Amateraniro rusange harimo ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe. Ibikorwa by'inzego za leta bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 15% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi batarenze 50% by'abakozi bose, abandi bagakorera mu rugo. Amasoko n'amaduka market and malls azakomeza gukora, ariko hajye hasimburana umubare utarenze 50% w'abacuruzi bemerewe kuyakoreramo. Restaurant na za cafe zizakomeza gukora, ariko ntizirenze 30% y'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Zemerewe kwakira abakiriya kugeza saa 11 za nimugoroba. Utubari twose tuzakomeza gufunga. insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero kitarenze 30% by'ubushobozi bwazo. Umubare w'abitabirikira iyo ntugomba kurenza abantu 10 cyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano.
Radita huka murabyumva rero ikibazo si COVID nge nkuko nabibonye cyangwa nkuko tewe warutanye kubivuga, ahubwo ikibazo ni ibyemezo bifatwa nk'ibi. Bamwe ukabemera ko bakomeza gukora, abandi bati ntibagomba gukora, bamwe ugasanga abantu ntabwo bareshya mu gihugu, kandi bivuga ko ibyemezo bifatirwa kimwe bigafatirwa abenegihugu bamwe. Aha rero niho ruzingira priorite n'indi babayikoze kugira ngo avuga ati insengero zizafungura kuri 30%, ariko abanyeshuri ntabwo bakwiga cyangwa aba ntabwo bakora, mwe mwakora harya upima ute COVID kutajya mu rusengero 30% cyangwa ngo ntige mu rugo rw'umuntu runaka? Ntabwo najya muri buri gika ko bajya bavuga biterwa n'uko umuntu yagiye abyumva. Ntabwo mfite ilisiti imbere yanjye ngo wenda mbe nacishamo amaso, ariko ikibazo ntabwo ari uvuga ngo ni bande bafungiye cyangwa bakomorewe gukora. Icyo sicyo kibazo. Ikibazo ni igenamigambi riba ryafashwe mbere y'uko batangaza ibyemezo nk'ibi ngibi. Ninde batekerereza mbere y'abandi? Harya mukerarugendo we bitewe ko ari mukerarugendo afite uburenganzira bazanye amafaranga ye, birumvikana kuko aba yaje mu Rwanda kugira ngo ateze imbere ubukerarugendo. Tewo, ibyo nandikiwe cyangwa nawe wenda wabonye ni ibintu abantu bibaza bati igenamigambi ry'uru Rwanda rirapfuye kuko ntabwo ribera abanyarwanda bose icyarimwe. Hari abo ritsikamira, hari nabo ripromotinga, bikabaha rugari rwose mu byo bakomeza gukora. Urambwira ngo hari amahoteli yemere gukomeza gukora, akomeza abone kliyante, ni za zindi za Kagame, birumvikana. Ariko wenda tuvuge niba bifite moteri yawe yariya ntabwo ushaka gukora bitewe n'uko utemerewe kuyikoresha, ubwo munyuza aragufunga nyine kurimo gukwirakwiza COVID-19. Aha rero n'abanyarwanda ubona ko batereshya mu Rwanda ku byemezo bya COVID. U Rwanda rufite 12,000,000, my friend. Hahuriwe n'igihugu cya Uganda. Uganda bamaze iminsi bari mu bya COVID. Museveni agenda akora ibiganiro hirya no hino agaragaza ingamba nshyashya zo kugira ngo bahangane na COVID. Yashyizeho lockdown iminsi 42. Abantu barasakuza ngo byacitse 42 days. Ariko agenda agaragaza uko bigo bizakorwa. Hari miliyoni zigera muri 40, hari amamiliyoni menshi umubare ntabwo nawubonye, yateganyije kugira ngo bagaburire abaturage cyangwa bafashe imiryango itishoboye. Ibiri mu Rwanda uyu munsi harya ninde ugifashwa mu Rwanda? Gerageza suvuge ngo ukeneye gufashwa urebe ko utaburirwa irengero. Abazima baburirwa irengero bavuze ijambo rimwe, ukangura ngo abaturage b'Abanyarwanda bashobora kongera gutaka, none baburirwa irengero bose icyarimwe? Komandi Teo, nagira ngo ijambo noneho umaze kumva aya mabwiriza mashya azashyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere z'ukwa 7.
Bwana Serge, waba wumvise neza utwo turere bavuze turebwa n'izo ngamba?
Cyane cyane ni mu mujyi wa Kigali, ariko ndagira ngo ndebe, nta liste mfite ariko ndabona ngiye kuyishaka.
Bivuze ni mu turere twose duhana imbibi na Uganda.
Utwo twari turimo deja, twari turimo, twari tumazemo nk'ibyumweru bibiri utwongutwo.
Arongeye baratuvuga, oke tugende. Icya kabiri Bwana Serge, utuganira hano turi muri lockdown. Hano ni dufite lockdown iminsi 4, ariko abantu babanje gukumirwa ni abantu baza hano baturutse mu zindi ntara, icyo bita de voyage national, ntizimaze zidakora, ni ukuvuga abava hanze y'igihugu. Kuko utegetse ingamba za mbere ufite no guprotectinga abatuye hano. Niba twebwe isteti turimo yangira abatuye muri isteti yindi kuza hano kandi ari igihugu kimwe, ariko u Rwanda noneho bukemera abanyamahanga baturuka mu Buhinde hari za COVID bakinjira mu gihugu, ukabuza abanyagihugu bawe kugira icyo bakora, urumva uba ufasha nde? Ese ko ni lockdown? Nitwajya mu bijyanye n'uburyo bafashwa, kuko iretorike ku baturage irashaka kuvuga cyane cyane ku bintu bijyanye n'amashuri. Serije, bavuga ni mugabe ngo bavuga ati ushaka kwica igihugu cy'ejo hazaza wica uburezi twa kama nika Edward Kabagema yakoze ibiganiro byinshi ku bijyanye n'uburezi ndeme by'uburezi n'uburyo bajya bica uburezi ntabwo bitagaragara ku maso ariko kugeza n'ubungubu uburezi buracyari mu gihirahiro nibwo baheraho bafunga abo bana uyu munsi bari butahe bari kumwe wenda muri wa jwari ufite covid ari bugende ayane mu rugo ayanduza abandi sinzi niba akiyaza ama interna ariko yumvaga kuba babatumye ama interna birutwa ko baboheza mu ngo zabo ikindi ubonye ko ngo hari insengero zemerewe kuba zakomeza gukora hari izabyemererwa bayahera kuki ahantu ingamba zikaze nawe leta idakontorora ijana ku ijana gusa nyine twatumye tugatiko nawe abyirengagiza icyozi kirahari ariko uburyo bakimanaginga ni bwo buteye isoni kuko hari ingamba mufata mwateguye uburyo abantu bazabaho hari ingamba mufata mwateguye uko imirimo runaka y'ingenzi ikomeza gukorwa iyo uvuga ngo bazakorera mu rugo rwatenduka tutabizi wenda ariko se umuturage uri tuvuge mu cyaro ahantu mugasa migozi kamubwe gutyo hatagira interineti ageze gute akeneye serivisi runaka bazayimukorera onulayini hari ibintu bijyanye n'ubuko
teo utaranakomeza amahanga yose azi ko mu Rwanda abana bose bigira kuri computer. David Himbara ni ukunda kubigarukaho yarimo guseka ejo bundi hari article nziza yongeye kugarukaho nyine agaragaza iriya programme ya computer per child yapfuye idateye mutaru ariko
isi yose ni one child one laptop
exactly sinzi n'uburyo byiza amahanga yose azi ko abanyarwanda abana b'abanyarwanda bose bigira kuri computer ni nk'ibiravuga ngo serivisi zitangirwa kuri mudasobwa cyangwa kuri ordinateur ariko se nibangaye bazibona bwana community nakugari gaciyemo nyine dufite ibyo tubwira abanyamahanga ubu Theodoros yabonye raporo avuga ati imibare ya covid yabonye burisha kubi atari yo turimo tumo kubwirwa cyangwa banayizamuye ku yindi mpamvu kugira ngo ubu hari amafaranga ya MFond iri butange ibintu byose mugiye mbonamo inyungu karikire umugabo yari twibwire ngo mu gihe cya covid ngo yungutse ubu n'ubu afite ikintu arimo gukarikira amafaranga wenda inyungu uharaniri ntimugire ngo ibi byemezo byose bizasiga ubusa muri ingengo y'imari bamaze iminsi batora yatambutse bavuga ukuntu rwose ngo 37% y'ingengo y'imari ngo izava mu Rwanda ariko bavuga yuko hari n'andi mafaranga bazakura ahandi ubu ntabwo mutekereza amadeni arimo gusabwa cyangwa barimo kwiga aho agiye kwakwa bitewe na covid na none ubu hari ikirebana n'inkingo cyangwa iriya ikirebana n'uru ruganda wenda ngo ruzakora inkingo za covid avuga ngo agiye gusubira gufata yellow bond barabimubaje ejo bundi ari katafe mu kiganiro ikoze kuri Qatar ejo bundi iriya Qatar economic forum bamubaza uko aho azakura amafaranga yo kubaka uru ruganda rwa vaccine ya covid bamwibutsa ibya yellow bond Kagame style aho amafaranga ari atareba na intere zayo atareba uko azabahenda kuri we ahantu hari amafaranga akaboko ke kaba gahari ni mwebwe muzasigara mwishyura ayo madeni we ntacyo bimubwiye teo karagaciyemo mwakomeza aho ngaho
urakoze bwana Serge nta kuntu u Rwanda rudakomeza ingamba mu gihe abona Uganda yari imaze iminsi muri lockdown aravuga ati buriya ni nyine nabi Uganda bashobora kuzahereza agafaranga ngasigara ntacyo mbonye ikindi nk'uko bivuze nyine n'uwo mushinga w'uruganda rwa za vaccine ni bashobora kuzawemera bitwawe bitewe n'uko igihugu cyitwaye muri za covid urabona ko ibintu byose ni nka business ariko ibyo tubire cyane ni business za Kagame twe turebe ku baturage b'abanyarwanda kuko nibo baturaza ishinga uwo muturage w'umunyarwanda bacira bupfuni na buhoro ku bintu atazi bwana Serge ukoko umuturage w'igishamba shayo wagize ngo azi niyo covid kwa yumva nk'amateka mu by'ukuri muri gutoma mu biroroshye kuri covid kuko dukorera hamwe tuba du turi benshi mu mugi muri mu mazawa shopping mall ariko se umuturage ubyuka akajya mu isambu ye agahinga cyane kuri itungo ry'agataha aza iyo covid azayiterwa n'ihene aragiye azayiterwa n'inka cyangwa azayiterwa n'isuka baretse abaturage bagakumira covid mu mugi kandi navuga ko nahantu turi muri guma mu rugo ariko bagenda bavuga precizo mahantu bati ahantu ni muri karandi ntabwo ndumva hano mubo bita mu twita muri mu bafamazi muri village sindahumva lockdown zikorwa ahantu hari abantu benshi bahura ko ni naho yandura ariko uko barundi utwo turere two mu majyaruguru abaturage bibera mu misozi anyway no mu adakundira kuba indwara kubera navuga ko hari imiti kuri abaturage babo badafite bahura n'abo bantu ba covid ni uburyo bundi n'indi ntwaro ugaragaje n'intwaro bakoresha ubu ngubu kugira ngo babone uko bakubita cyangwa ko bakinga wa mugani bakadagira ndumva ariko nabivuga
we niko wabivuga ariko nyine ku muturage warwaye covid ku muturage covid yishuwe we abazi neza ubukana bwa covid kandi nanjye ndabyemera gusa igenamigambi ry'ibindi niryo ritera ikibazo muri politiki uteganyiriza icy'abaturage bawe mu gihe cy'umwaka uri imbere ntabwo ari ibintu bivuga ngo urafunze iminsi 14 urafunguye urongera abafunze ibyo birapfuye long term yawe plane ni iyihe kugira ngo uhangane na covid-19 kuko ntabwo ari ivuga ngo ufite igisubizo gihamye nyuma y'iminsi 14 ntabwo ari byo hano muri amerika covid ndayizi ko byagenze hafashwe ingamba zikomeye hari amahetse amwe n'amwe yabaye muri lockdown amezi arenga 6-7 cyane cyane leta z'abademokarati ukumva umuntu utuye muri state y'abademokarati avuga ati biragatsindwa kuba muri izo state biragatsindwa ariko nayo nkayibaza n'uwa mugani iyo covid izamuka muri state y'abademokarati itazamuka muri state y'abarepubulike bivuze iki imibare y'abantu ba muri state y'abarepubulike ukumva abantu barapfa wa mugani ariko ukabona ubuzima burakomeje bivuze iki ese hari abantu bakunda abantu bapfa cyane n'abavuga bati twe twikundira abarwayi cyane biterwa nanone n'inyungu za buri ntara ubwo ndatanga urugero muri amerika kuko nasanze covid hano ukuntu bagiye bayikora ubona ko harimo politike nyinshi ni nayo mpamvu ubona ko state zagiye zifata ibyemezo bitandukanye ukibaza uti mwebwe iwanyu wa mugani ko tubona biba byacitse kandi iwacu tubona twebwe ubuzima bukomeza ukabyibaza bikakuyobera so ni ikintu kirebana na politike n'igenamigambi covid irahari ibyo byumvikane abantu bararwara ariko igenamigambi ryanyu ni irihe kugira ngo mufate icyemezo kirekire cy'igihe kirekire kugira ngo mubane abaturage mu gihirahiro iwacu rero ni ukunguku bimeze ntabwo byantungura bwana teo kuko niyo mugabo avuga ati mu gihe cya covid twabyaje umusaruro covid ibyo twatumizaga amahanga turabyikorera mu rwanda ubungubu made in rwanda ni sugira usagamba utera imbere mu rwanda ku muturage wa burayi wabwiriwe wazi icyo bivuze ariko ku muntu wagashize nka kagame ukomeje kubona amafaranga ya IMF cyangwa avuye mu nguzanyo za African BAD cyangwa iriya Bank African Development wewe ntabwo azamera nka Kagame bazi impamvu rero babikora ndumva nibyo nabivuga ku bantu batwandikira cyane none wenda nkagaruka ku bantu rero bavuga bati irica cyangwa irimiraba ukumva nka Dani munyuza nyine muri conference de presse yabaye uyu munsi arabwira abantu ati mukora amapati mu nzu yanyu mugira mute kandi irahari iranica ukabaza uti Dani kweri Dani yarakwiye kwicecekera Dani munyuza yarakwiye guceceka rwose ntagira icyo avuga ku bintu birana na covid kuko niba ari umuntu wa mbere cy'abanyarwanda aza kwikubitira ariko nawe niba ateka ko covid ihari
minisiteri y'ubuzima igaragaza ko 95% by'abantu barenga 900,000 basanganywe icyorezo cya covid 19 kugeza kuri wa kabiri nta bimenyetso bagaragaza bityo ko benshi muri bo bakurikiranwa bari mu ngo zabo
batufata icyemezo cyo kubajyana mu ngo tugasukurana n'inzego z'ibanze kugira ngo zibakurikirane tukanabafasha cyane cyane ku bafite abakeneye gufashwa ni ibintu bisanzwe bikorwa icyo umuntu yavuga ni uko dufatikanya n'inzego harimo minaloke nyine birumvikana kugeza hasi ku mudugudu irango ufite ibibazo byihariye byatuma akenera inkunga itari inkunga yo kwa muganga gusa cyangwa se ibyo kwa muganga inkunga bashe kwibona
twabonye muri no minsi abantu barwaye COVID-19 bari mu home based care bari mu ngo zabo ariko hakaza abantu ngo baje kubasura kubasengera bakaza gutaramana nabo kubasura nibyo mu rwego rw'ubuzima mujyanama w'ubuzima cyangwa se undi ufite inshingano zo kujya kureba ukuntu uwo murwayi ameze n'ibibazo afite cyangwa ubwo bw'ubuyobozi ariko kwiza ukicara muri salo cyangwa ukicara mu nzu ntoya bafite bagatangira bakaganira bakayaga bakamubwira yihangane bagasenga abakorora bitsamura ni ukuvuga ngo ni ukongera ibyago byo kwandura ariko icyo yarabajije kijyanye n'igikorwa umuturage aho ari abayobozi b'inzego z'ibanze bafite inshingano yo kureba umuturage akeneye iki ushobora kuba akeneye amazi ushobora kuba akeneye ibyo kurya ndetse hari n'abaturage bafite n'imyaka yabo mu mirimo bagomba kuba basarura bafite n'ibindi bashobora kuba bagomba gukora bibareba icyo gihe bajyanye n'inama zahawe no kwa muganga n'abakurikirana abarwayi community umuryango nyarwanda abaturage nabo bafite inshingano yo gufasha abo bantu
indi myumvire itari myiza ni nk'aho usanga abantu bakomeza gusurana mu ngo abantu benshi polisi ifata kubera kutubahiriza amabwiriza usanga ari abagiye gusurana mu ngo ari abagiye gukorera za pate mu ngo ndetse abo bafashwe batubahirije ayo mabwiriza yo kudasurana bapimwa ugasanga muri bo hari abanduye ukibaza rero ukuntu umuntu asohoka mu rugo atazi ubuzima bw'uko bahagaze atazi niba yanduye cyangwa atanduye akajya kwanduza abandi ugasanga si byo ni imyumvire dukwiye kwamagana
kudashaka rero kudahura nta kundi usibye kwirinda kutirinda byazana n'uru rero kudahura ko abantu bose barwaye mu gihugu badashobora kubona uburyo bavurwa n'abaganga babitaho kandi izindi ndwara ziracyariho uyu ni umwanya wo kugira ngo umunyarwanda atekereze ku giti cye atekereze ubwo n'umuryango we kandi ananumve ko covid yije ntabwo iza ireba kanaka umubyeyi umwe ejo bundi twabonye mu karere kamwe aho umwana yanduriye ku ishuri kubera umwarimu wabo arwaye agataha mu muryango yagera mu muryango nyuma y'icyumweru kimwe basanze abo bandi bo muri uwo muryango bane nako batanu nabo barwaye bivuga ngo yava ku mwana wawe yava ku mugabo wawe yava ku mugore wawe uwo ari we wese ashobora kuba yakwanduza covid kuko nta bundi buryo bwo kwirinda usibye kugira isuku kwambara agapfukamunwa guhana iyo ntera no kwirinda ibyo bintu byose byo guhuza abantu mu ngo bidafite inshingano yindi usibye kuba byazana covid-19
ariko ibintu bya Gatabazi avuga na Dani we ndabona audio ntayikase neza hari agace ntafiteho ibintu bavuga bano bagabo barirengagiza uko umunyarwanda bayo cyangwa uko umuryango nyarwanda uteye barivugira ko kugeza uyu munsi ngo bapimye hafi abantu bagera ku 10,000 bafite covid ariko badafite ngo ibimenyetso barayifite ariko ngo nta ndwara zibagaragaraho ariko barabareta abo bantu batashye mu miryango yabo aho hantu mubatekereze nibo babyivugira ntabwo audio nyifite neza wenda nzabigaruka hejuru niyo bavuga ngo bapimye abantu bagera ku 10,000 bafite basanganye covid ariko badafite ibimenyetso by'indwara tuvuge sentomo ntibakorora nta muriro nta bubabare barabaretse batashye mu miryango yabo iyo miryango batashyemo babana n'abantu bangahe kandi nawe aravuga ngo nk'uwo muntu w'umwana araje ayivanye ku ishuri ageze mu muryango wawe uramuretse batashye kandi uko ayifite agiye kwanduzaho mu rugo ibyo 10,000 bivuga ngo mwapimye ariko mwaretse bagataha mu ngo zabo ko nta sentomo mubona yindi y'umuriro yo gukorora cyangwa ikindi ubwo se umbwiye n'iki niba nyuma y'amasaha abiri atayidevelopye akaba yandujeho mu muryango aba bantu rero nibyo navuze ngo ntagenamigambi baravuga gusa mu kuvuga hano bari mu itangazamakuru babwira abanyamakuru bababwira nyir'ubukana bwa covid cyangwa iki ariko nanone bikarangira bati turabapima twe tukabereka bagataha mu ngo zabo ni bya bindi abantu baza agati karasira nduye covid ati mwamufashe mu rugo ari muzima mu mujyana muri niba ari muzima agezeyo yandura covid nuvara ko covid muyifite no muri sele za ribe bayisanga muri kasho za polisi bayisanga amageragere namwe murabafatanya ibikorwa mu gutanga iyo covid kumwe teo sinzi yuwe ndaniwa harawo ndani muzevuze ngu wabandu wakura mapati harike abandu wakura mapati ni bandi na habaga shizi na habu vifiti na habu bachile mwene wanyu mwai mazunyalu tala majambo na ngu wafashe wana wakura mapati kani mamuna vizi beba headquarter ya polisi ni kukachiru kumbira ngu wenda ngu abantu bakora amapati muri iyo miturirwa yabo cyangwa muri ayo mashato yabo ngo mujya mubafata ntabo bagashize bafite nyine n'ubushobozi bene ngofero bakora amapati koko baba babuze ibyo barya baba babuze uko baryama ngo bakora amapati wambwira ngo abantu b'inyamirambo miryogo bakora amapati ubundi ko barara banice ubundi hari abantu baturano barara bice bataye baryama my friend bite nuko ntano kuryama bafite ahagije ariko uvuga ngo abantu bakora amapati ngo bikingiranye ibyo bibera mu miturirwa yanyu ibera muri zone yanyu mu bagashize bo mu bisubizo ubwo ugigenda ubereye binyine nako kubabwira ngo ubwo covid irica biragoye kumbira ngo munyoze yakuye ko covid irica n'uburozi burica nange reka mwibutse tewo wafata ijambo kuri ingingo kugira ngo tuyiveho tujye ku ya kabiri nakira mugenzi wanjye kingungwa turi gukomezanya nawe kuri irebana na Congo
okay murakoze Serge unyanganire wenda icyo mbivuga kuri ubu buryo iyo ukurikiye amagambo y'abayobozi wa Didi uhita wumva n'iki bashaka icya mbere covid yandura ite ni ifata nk'amavunja iva mu mwanda iva mu gi iba transmis ivuye ku bandi bantu rero iyo upimye abantu ibihumbi icumi ukavuga ngo bajye mu ngo ariko umuntu bakurikirana ngo ubahaye igisubizo kiri vege ntabwo bayifite ariko bashobora bakiriweho amategeko yuko bagomba kuguma mu rugo kandi ko batagomba gusurwa najya mwumve neza aho hantu minisitiri yavuze ati iyo musurana murayanduzanye nubwo ko baha abantu ibihumbi icumi navuga neza ko ari muri bwa burere bavuze bazajya mu nzu zabo nubwo ko bagiye mu kato bagiye mu kato n'imiryango yabo nubwo ko nta communication yindi ihari nubwo agiye kuba wenyine ntagomba kugira ubavugane bagomba kumusura icyo gihe rero leta bizayobera gukontorora communication kuri ba bantu ni ukugira ngo abantu badashobora kuba baganira ku bibazo bihari bagume mu kato uti amapati izo pati bavuga ni za bede z'abantu izo bese z'abana nizoroha ni emayi kuzinjirira kandi bazi neza ko izo pate abantu bashobora guhuriramo bakaganira bakabagira icyo bavugana leta idakontorora ni muri ubwo buryo rero bavuga ati ibyo ntibigomba kuba hagomba kuba ibirori dufitemo ijambo dukurikire buri wese biragiye bigeze no mu ngo zabo aho bakontorora niba iyo filime igeze kureba ku muntu wari umutegetsi w'igitugu aho ngo hari kamera buri wese bamureberamo kuri sikirini ku buryo ntabwo yagenda bagenda ku mategeko nk'ayo mu ishuri ku murongo rero ibyo navuga aha abanyarwanda bagenda nk'abari bakurikira inzu za mwarimu ni ku murongo gosh duwati ibihumbi icumi bapimye seje iyo ukubye tuvuge ko buri muntu ari mu rugo urimo abantu batanu kuko ubantu uyu muryango mugari ubwo ni ibihumbi mirongo itanu mu karere runaka nubwo ako karere kose kari down on communication ntawe uvugana n'undi ntabwo ndabona seje ngo mubwire ntinyamara hari ikibazo ntabwo seje ubona ko harimo limitation ya communication na control ya information njye niko mbibona kuko ntabwo covid ari ikibazo mu karere katarimo abantu benshi covid itanga igihe umusaruro ahantu hari mass population mu masoko mu bari ahantu bakora hamwe begeranye
ariko se teo wenda utanavunitse teo ntabwo ari uguca mu ijambo no kugira ngo numve niba tubyumva kimwe ubundi iyi vaga bavuga ya gatatu izanwa n'indege kuko niba bavuga ngo iturutse ahantu numvaga bavuga cyane cyane ngo India niba ari India kandi tuzi neza ko u Rwanda ruvuga ngo ntushaka kwinjira mu Rwanda utagaragaje ko upimisha covid ugomba kumara muri karantene amasaha 48 bagushyira muri za hoteli bakugenzura njyewe niho nibaza niba kuko ibintu leta y'Rwanda ishyira muri media yereka OMS binakurikizwa hi covid yagera mu baturage iti kuko ni nacyo nibaza kandi nzi neza ko abanyarwanda tuzo ubushobozi bwabo uyu munsi mu bihe nk'ibi ntabwo nkeka ko nibaza ni covid ahubwo iyi covid nge nyibona mu bakerarugendo n'abandi bantu bakora izi business kuko tubona ko bafite ubwisanzure bwo gukomeza gukora ibikorwa byabo mu gihugu hirya no hino shobora kuba nibeshya mu byumva ko mu byumva ariko nge ndibaza ni ko mbona amatangazo leta na OMS ivuga leta y'u Rwanda ko ifata ingamba za covid rwose iyi covid igeze mu Rwanda ite noneho magingwa urabona basaze basizuye ibihumbi cumi uyu munsi twabibonye ariko twabaretse basubiye mu ngo zabo kandi bagiye kubana n'imiryango yabo nonsete wo sosiyete nyarwanda turanyizi okay nemere ko wenda nafashwe na covid ntuye hariya mu Biryogo i Nyamirambo tuba muri ghetto y'ibyo turi abantu batanu mu kumba kamwe cyangwa mu twumba tubiri urambwira ngo nisubire mu rugo njye kurwarirayo abo bantu ntabwo tuzahura koko mbwira uko biri bugende ese ubwo njyewe nayikuye he nanjye wowe nashobora kuba nayo ndi muri mu bari mu nabyiza nk'ukitse nanjye vuga ngo bari muri transport cyangwa muri business transport ariko na ba bandi ba urukingo rumwe basigaye barwara ariko bo ntabwo banduza cyane wenda nk'abatarigeze babona urukingo harimo ibintu byinshi cyane tudasobanukiwe njye nkeka ko harimo indi politike ibintu bya leta y'u Rwanda sinjya mbyizera harimo indi politike yinshi inyuma kandi mutire bitebuke muzabyumva muri iyi minsi muraza kubona indege zituruka mu Burundi zikoreye mu Bufaransa zazikoreye uraza kubona abaterankunga benshi ku isi bagiye kuzana indege bikoreye bavuga ngo bageze i Kanombe bazanye imfashe baha umwami wabo Kagame nduzi ko ameze nk'umwana bajeyi bahora bafata mu kanwa bagaburira bati byacitse kwa kaga hashaka harimo politike yindi wa mugani ikeneye inkunga zindi tutazi izarizo ariko mwitegure mu misiri imbere muraza kubibona
arakambwa tunya ntonge yo Serge narimo ejo buranganira n'umuntu muri kari ka Musanze arambira ati wapi covid tumire nabi bavihize mu kato namaze se covid aho imaze guhitana abantu bangana iki aho iwanyu
Musanze
ku Musanze ati nawe nzi none se mu bitaro mwumva ko arimo imbaringaniye arambwira ati reka atega yo covid iva za Kigali ati abanyeshuri bataje hano nitwayigira niye ni nibyo ariko se murayibo okay kuyibona mvuga ko mwamwe arabonye barwaye iwayo arambwira ati reka da nayo na turabyumva nyine ariko bazigize muri guma mu rugo ubwo nyine covid tumereye nabi ni abenshi bato covid ari mu rugo ntibarayibona ntibayizi niyo nyine ubwo nti harimo politiki eshatu nk'uko twabivuze harimo imfashanyo harimo gukontorora abaturage no mu kibazo cy'umutekano no kubuza abantu kommunikasiyo kubuza muri rigiza kugira ngo baje gutekereza nibyo twavuga bwa natalije ntitwanze kubafata ingamba zatuma abanyarwanda babaho mu mahoro ntibarwara ariko bifatanye izo ngamba na gahunda zabo za politiki n'inyungu zabo bwite noneho bongere bakomeje basonge wa muturage usanga ufite ibibazo ntabwo umuturage uri mu rutoki rwe ntabwo umuturage uri mu nkaze ntabwo umuturage wirwa hariya yakorenga ibigage azahora na covid za mu ndege ivuye mu Buhinde mu Burayi ntabwo azahora na covid itavuye i Kigali tuzi ko mu Rwanda bafite airport imwe iri Kanombe nta iri mu Rurenge mu Gisenyi iyo covid izinjira gute iyo covid wenda izinjira iturutse i Bugande ko bambwira hari ariko mpaka irafunze iyo covid izava mu mbere se bwana Serge ndumva ari icyo umuntu yabivugaho murakoze
urakoze ibyo wibaza nanjye ndabyibaza hari politiki yinshi inyuma irebana n'amafaranga kandi nkuko Kagame yabivuze ejo bundi nyine muri Qatar Economic Forum avuga yuko nyine hari habe eshatu za vaccination zigomba kubakwa muri Afurika South Africa u Rwanda na Senegal wenda na Nigeria zikamenye ariko buri gihugu kigomba no kureba uburyo kibona ayo mafaranga muri negotiation nimo mbwira rero ko wenda byaba nabyo bitari muri agenda kugaragaza kwihutisha process yo kugira ngo amafaranga aboneke kugira ngo bavuge bati twubake izo nganda kugira ngo tubone urukingo rwa covid huti kandi bihugu nka South Africa yepfo bageze kure twe tugeze kure rwose ariko mu Rwanda hano kubaza wabazu wakanurgo Uganda ni wala mwenye utaka ni wali chigari ni wali majera jere majera jere mkundafuka mkarele na wamenya mjale tenu kwa andabijo seli jenda kutete my friend aliko kumanyala kwa andabat kumba abgari joke kumanyala kwa andabat kumba na abgari joke ni wali jere umfa kuwenda tutaga chilu zima kwa wanyala kwa andab tulabu kachilu zima kwa wanyala kwa andab ijena migambili janyu baruchila nguru simbi nguru simbi buri janyini urasheta rejurujya n'uryo utaryukaribwa niyo mpamvu rero ibintu bya leta rwanda njewe nta kimwe nizera byose ni kunyungu zuri ya mugabo uyoboye abanyarwanda kugituza ingingo ndumva ari utwirekereye reka tujye ku ya Kongo reka rekomaze nakire mugenzi wanje Comrade Kingungwa ni bunyumva nagira ngo bansuza batena twira dita ukareba mutwumva ndizera ko munkurikiye ndabona mikro yawe irimo kurodinga wenda katugutegereze gatoya Kingungwa mukiza mwamutwumva uri kuri mute uri kuri aha ndakeka uraoneza Kingungwa mukiza
ndaho kabisa makuru y'iminsi myinshi
turashima Imana twatuma kuvuga kuri covid mu kadomo sinzi we muri Kongo niba ari nako bimeze cyangwa unabikurikirana nagira ngo mbere kwenda tujye kujya Kongo wadukurikiye kuri ingingo twavuga kuri covid mu Rwanda by'umwihariko twe dusanga arimo politiki y'amafaranga n'inkunga z'abazungu ari nayo mpamvu usanga u Rwanda ruvuga ngo nuruza kwikubitira mu kurwanya covid muri Afurika no ku isi sinzi wenda niba ari komantere ufite ahangaha kuko niyo ngingo wayidukurikiye ariko nifuje kwenda tewe yayivugaho cyane ariko nawe ufite komantere ngufi wayikoraho mbere yuko tujya ku ngingo ya Kongo
ibibazo by'u Rwanda byo ni byinshi cyane wenda ntacyo nabiteguyeho gusa nyine hari igihe bazitwaza kugira ngo bametrize umutekano w'igihugu cyabo esirituko ubu ngubu hari amagambo menshi aturuka hirya no hino anenga u Rwanda bakaba baboneyeho kakujya kw'igihoma iwacu inzoka y'igihoma ngo wayikubita inkoni cyagihigiye hejuru ngo ikavuga ngo reka ngo ibisinzireho gatoya donc urumva leta y'u Rwanda irasinziraho gatoya yumvise ko inkoni igiye hejuru rero hari igihe ibifata umwanya igasanga aho yumva ko inkoni igiye hejuru gatoya bigatuma yitwaza iriya ndwara ya covid jewe ntabwo nzemera biriya byose byo gufunga imipaka ni sekirite baba bashaka kugira ngo sekirite yabikomeze ikomere gusa bakomeze barambye kiriya kintu indwara nyine bacitwaze kugira ngo bakomeze babone umutekano ariko nje ntabwo mzemera biriya simzemera koko nico ngico nabivugaho mu zukuri
wena nta kibazo Comrade Kingungwa tuzabigarukaho reka twigire ku ngingo za politiki nano zireba na n'igihugu cyanyu nifuje kuwe twaganira ku kibazo kireba na n'ikibazo cya Kongo hagati ya Kongo n'u Rwanda hari ibiganiro byabaye muri weekend ishize hagati ya Kongo n'u Rwanda kuwa gatanu perezida wanyu Felix Tshisekedi Tshilombo yahuye na Kaga bahurira i Rubavu ku Gisenyi kuwa gatandatu bahurira i Goma twabonye muri conference de presse bavuga ko hari amasezerano bagiranye y'ubuhahirane hagati y'ibihugu bibiri harimo icyo gukora ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ari nacyo wenda abakongomani bamwe bati barimo kwibazaho bati kuba Tshisekedi asanga ngo baratakaje imyaka myinshi pardon mu ntambara mu matiku n'ibindi byose n'inzangano asanga agomba guhindura icyerekezo noneho bakajya mu buhahirane mu bucuruzi kugira ngo amahoro agaruke muri Kongo wowe uri umunyapolitike Kingungwa kandi urabikurikirana hari abasanga Tshisekedi yibeshya Kagame ntabwo akeneye ubuhahirane bwambukiranya imipaka kugira ngo ahagarike kujya muri Kongo Kagame ntabwo akeneye yuko kuba wenda sosiyete ya Crystal Ventures igiye mu cukura amabuye y'agaciro muri Congo aribyo bizabuza Kagame kujya muri Congo. Nari nabikomoje washije nk'amezi abiri tuvu kwezi n'igice niba nibuka sinimuka neza mbabwira iriya sosiyete Sakima yo muri Congo na Crystal Ventures bavuga Crystal Ventures kugiye kubaka ngo premier zine itunganya kuruta ku butaka bwa Congo. Nibaza ni ibyo bintu bavuga ko ari izine ya mbere z'abayubatswe muri Afrika no mu Rwanda bavuga ko u Rwanda ari rwo rwa mbere rufite izine itunganya amakoruta ku butaka bwo muri Afrika. Ukibaza uti bizakorwa biki? Kingungwa mukiza wakirirute bino biganiro aho bavuga bati twasinyanya amasezerano y'ubuhahirane y'ubucuruzi gukorera hamwe cyane cyane ku bintu birana mu by'agaciro. Ijambo ni ryanyu.
Murakoze bwana Serge ukuye ko uno mugabo perezida wacu akomeza kugenda hari ingendo zimwe apanga ziba zitateguwe cyane mu gihugu baka abandi bakorana bakajya gusanga yaziteguye ruriya rugenzi rwabaye briske rwabaye usa nkaho rutunguranye
bavuga ruragendo rwe na Kagame rubavu no nigoma
rwaratunguranye cyane kuko ntabwo rwari rwateguwe bitewe
ubishingira kuki
impamvu bitewe nuko gusa nyine izo z'urugenzi rwabo ni ibintu manipile ni ibintu bisa nkaho perezida w'u Rwanda niwo wabishatse ko bahura ariko ntabwo byari previ ko rubaho urumva ko uko ingendo z'abaperezida zihora ziba ntabwo ariko zabaye ubushize n'ababacungaga abantu babaga bari kumwe abaministre abadepite babaga bari kumwe nabo usanga ntabwo ariko byagenze muri uru rugenzi rushize donc ni ibintu yafatiye aho ngaho byihuse hari ingendo zimwe na zimwe bari abaperezida batinya bagira ubwoba ariko nubwo ntari nabiteguye ibyo ngibyo cyane basa n'abakoreshwa bakabyisangamwo ariko batabishizeho umwete cyane ugasanga basinya ibintu abandi benshi majorite batabyemera batemera ibyo bakora. Ruya rugenzi rero naruvuga ko ari urugenzi rutateguwe ngo rwemezwe n'abategetsi benshi bagombaga kuba babirimwo ba Congo. Cyo ni icya mbere
ariko ukiraho wenda Kingungwa tuzi neza ko Felix ubu noneho yatangiye ari muri kampanye elektorale ya 2023 kuko na interview ya Jeune Afrique yamaze kwideklara kuri manda ye ya kabiri ndetse yamaze kwiprograma ko nyine ari ku itike arimo gukora kampanye ya manda ya kabiri 2023 wenda tuzabyinjiramo ubutaha uburyo burambuye ariko ikibazo kirangaha iyo narebye uko kuva yakora icyitwa Union Sacre njye mbona ko yahindutse nk'umudikteta yabaye umudikteta cyangwa abaye nk'umunyagitugu hari force nshyashya asa nkaho kira santire muri we yumva ko agomba kugira imbaraga kuko yavuze ko afite vision ye kandi vision ye agomba kwishyira mu bikorwa. Ni nayo mpamvu ubona ko abantu bo muri presidence bamwe barapfa nawe ashobora kuba yarabonye utuzi icyo nakene kintu barimo kuvuga muri Congo hari abantu barimo gupfa bamwegereye uruhande rwe cyangwa abandi bagafungwa cyangwa afite indi menace ivuga ngo mandada ari gufunga abantu. Urabona ikintu cyahindutse muri presidence ya Kinshasa kirimo n'urupfu kw'abantu barimo barapfa
ya izo ndabizi ariko ureke nkubwire iyo umuntu usimbuye mugenzi wawe harebye uyu wamusimbuye Joseph Kabila uwo yasimbuye Joseph Kabila reba nase ise yishwe n'abanyarwanda twese turabyumvikanaho noneho uriya yasimbuye we ntibamwishe baramukoresheje aho none ubu nyine we afite arimo aratekereza ngo zambaraga Kagame yari afite n'izagifite kugeza ubu nyine agakomeza gusa nkaho aciye mu nzira ya mugenzi wiwe bidakora bifashe ntabwo bizafata kuko nubwo bavuga ngo urubanza rwishwa n'umuzimu w'urundi nimba uwo mugani wuzi Serge
ariko urubanza rwishwa n'umuzimu w'urundi
eh niko abanyamurenge bavuga
aha
eh urubanza ngo rwishwa donc uko bati urubanza mugenzi wawe utegereza ko ariko nawe barugucira ugeze igihe cyo gucibwa urubanza uyu mugabo arimo aratekereza yatinye Kagame yatinye umugabo ugeze ahantu nawe harindimuka agira ngo bya bindi bya mbere nibyo byubu je uko nabyumva arimo aramukurikira atekereza ko hari icyo azamumarira ariko ntacyo azamumarira niko jewe nshaka kukubwira kugusobanurira arimo arashaka kugira ngo areme imbaraga yumve ko aziyamamaza mu 2023 ariko jewe ndimo ndakubwira ko siko bimeze ntana uwo bashaka ari Kabila mugenzi wiwe watsinzwe babanze kubesha ngo bazamusubiza ku butegetsi nawe ntacyo bazamugezaho abanyarwanda FPR ntacyo nayo izamugezaho sinzi kunumvise neza mbashe kuwasobanura Tshisekedi we yikanze arimo arikanga ko abanyarwanda hari izindi mbaraga bazamufasha kamenye ko Kagame nawe ari hejuru nawe afashwe n'ikindi kintu yindi ntambara nawe arimo kurwana isa nkaho imugoye cyane iwe Tshisekedi asa nk'umuntu nyamwibukira nyuma ni umuntu uri mushaka imbaraga aho zitakibonetse muri iki gihe atekereza ko Kagame hari icyo azamufasha ariko jewe ntacyo mbona na kimwe azamufasha ni ukumubesha nk'uko yabeshe n'abandi yabeshe na Kabila akamugeza ku butegetsi yabeshe n'umuhungu we uriya ngo azamusubiza ku butegetsi none ubu nyine arimo aragenda uwo ari we wese wimye muri Congo Kagame ashaka kumushakamo imbaraga tambaraga Kagame azamubonera ntazo afite nawe ubu nyine ntazo afite kugeza ubu nyine
muri make niba nkumva neza kuri wowe uravuga uti urukundo turimo kubona muri iyi minsi rwa Faci cyangwa Felix Tshilombo n'imbaraga ashaka kuri Kagame kuri manda ya gatatu nk'aho hari opposition wenda yakwikanga savuga ati bahaba ari opposition ya Martin Fayulu na bagenzi be ku buryo yumva yuko akeneye support y'u Rwanda bwana Kingunga nk'uko naba nkumva neza
icyambere akeneye number one akeneye yuko yabonye ko abanyarwanda aribo bishe Kabila ni umunyabwoba abandi bose aratekereza ko
ibyo byo turabyemera ngo nta muntu ya Kagame kuko Kagame arica
aramutinya kuko hari mu biyaga bigari nibyo nza kuvuga muri independence uyu munsi nashatse ko kuvuga cyane ejo ni independence ya Congo nk'umuntu uteganya kwiyamamaza mu myaka 9 isigaye ntabwo ikiri 10 ni imyaka 9 isigaye kugira ngo natwe tuziyamamaze igihe cya independence ndashaka kukubwira ko Tshisekedi ntabwo ashirutse u Rwanda niba muri ko munyumva Serge
ndakumva nsobanurire
ntabwo aracyafite ubwoba ku Rwanda kubera ko atekereza ko u Rwanda rwamuha imbaraga ibyo arabifite ku mutima kandi agatekereza ko u Rwanda rugize icyo rukora njyewe mpora mbivuga cyane urabona uriya mugabo ambasaderi w'u Rwanda muri Congo Karega uriya yakoze niwe wishe Karegeya niwe wishe Kayumba niwe warase Kayumba Nyamwasa ubungubu yahawe ikiraka muri Congo kugeza amatora arangiye ndabizi ndabikubwira wenda bazashaka kumuhindura amatora ya Congo arangiye uba ari mu kiraka ikiraka rero ari mu bunyine nico swate kwemeza Tshisekedi ko agomba gukorera u Rwanda byanze bikunze cyangwa akagira icyo bakagira ko bamukora ayo makuru yo turayazi wenda tuzobiganiraho ubutaha rero nibyo nashakaga kukubwira biriya byose by'ibiganiro bapanga hariya kuja hariya Rubavu bitateganyijwe byihuse kunezeza u Rwanda aracyarimo we ari mu cyuka cy'u Rwanda arumva ko aziyamamaza mu 2020 atahagiye kuko ni Kabila bari babibwiye ko ari we uzagaruka mu 2023 Donc either soit Kabila soit uri ya ni uzo uzogaruka muri ibihumbi na.
Noneho kingungwa rero kingungwa nziko politike ni ukora urabikurikira uzi neza ko bijya no gutangira bavuga bati ni cope yabaye Joseph Kabila azanye Chilombo kugira ngo mushire hari ya mandimwe ubundi azagaruka 2023 kandi itegeko nshinga rya Kongo nta tegeko rikumira Joseph Kabila ugaruka Joseph Kabila ibere hariya nta ari tranquille rwose aravuga ati bareke bakore ibyo bavuga FCC yangi nta kibazo tu nazo dufite umuvuno wa politique abantu bakibaza cyo FCC itegura cyangwa iteganya 2023 ntabwo kizwi n'ikiramenyekana ariko kuri wowe usa nkaho uvuga uti ibyo Chilombo arimo gukora Felix arashaka support ya Kagame ubwo wenda twazana itiganiro kindi giye tumaze kumenya ni iyihe ariko nta yindi support Kagame yatanga usibye kwamva isakonga agateza intambara ku buryo no n'amatora ataba igihugu kikajya muri chaos y'intambara nkuko bigaragara. So ndagira ngo wenda nagiye muri ibyo ngibyo wenda by'amatora tugaruke ku nama yabaye ejo bundi wowe uravuga uti ntabwo yateguwe kandi aba opoza muri Kongo yaba ku ruhande rwawe yaba umukorana muri Kongo yaba amajwi y'abanyamurenge arimo kuvuka yagenewe n'umuvuga bintu byinshi bitandukanye ngewe aho nemeranywa namwe nemera yuko ziriya koro zashyizweho umukono igoma z'ubuhahirane hagati y'ubwo bibiri ntabwo zizatuma Kongo igira amahoro ibyo ndabivuga rwose kandi mbishimangira. Chilombo amaze Felix Tshisekedi amaze iminsi irenga 20 hariya muri Goma ari hariya hamaze guturika ibisasu bibiri muri Beni amabombe banibaza ukuntu yaba yaranabonetse babyitirira Islamic State ku rundi ruhande nanone raporo za zimpuguke za Roni ziti Islamic State nayo ihuriye na ADF ukibaza uti ni bande baducanga batuvanga ntabwo tubizi ariko iyo ugarutse ku kintu cyo kugaragura amahoro hariya cyanagarutsweho hagati y'ibihugu bibiri Kagame araribwa aribwa gufasha Kongo kugarura amahoro ariko twe turabizi ko u Rwanda rufite akaboko mu guhungabanya umutekano wa Kongo. Felix yabivuze ati daboro dufite mafia mu gisirikare dufite mafia muri leta arongera n'abishimangira ati insecurity iri mu kigihugu itangira muri FARDC ikinjira mu bantu bo muri iki gihugu ikagera mu bihugu by'abaturanyi nta kuntu wambwira ngo urasaba ku Rwanda rugira uruhare mu kugarura amahoro muri Congo kandi amaze no kwidentifiya ko hari force cyangwa hari abateza umutekano muke baturuka mu bindi bihugu by'amahanga. Wowe ubyumva ute bwana Kingungwa kumva Felix akiri imbaraga ngo gukorana n'ibihugu by'abaturanyi kugarura umutekano kandi akongera kuvuga ati hari uruhare rw'ibyo bihugu by'abaturanyi mu guhungabanya umutekano wa Congo.
Serije biteye ibitwenge kubivuga gutyo nakubwiye mbere ntangira ngo Tshisekedi ababona ntahandi yakuri imbaraga u Rwanda rwageze Kinshasa rukuraho ubutegetsi bwa Mobutu. Mobutu il est considéré comme un doyer du Congo n'umugabo watwaye ahubwo abanyamurenge twaramuririye naba kongomani bara muri bije donc baravuga ngo l'homme qui était fort waso wahinduye ibintu wavugaga nta muntu wamuvugiraga mu none Kabila bamutora nk'umuntu wari warananiwe ubutegetsi baramuzana muri Tanzania bamuha Museveni Museveni aruha abaha FPR iramukoresha kikindu kiraho gusa ariko ngo agere Kinshasa arabagarukana donc asankaho kubagarukana niko kuvuga ngo arabahinduka abahindutse no nta wundi mugabo kuva kuri Mobutu ukageza kuri Tshisekedi kugeza ubu nyine bagaragaza nk'umugabo wa mbere ni Mobutu nyine wari ufite igitinyiro wa kabiri ni Kabila nawe yari umugabo kuko yahindutse abanyarwanda akababwira ati mwangeje ku butegetsi none ni mutahi wanyu noneho baramwica bica ko buca umutwe wa Kongo bica umugabo wari wahindukiye amenya inyungu za Kongo bamwishe uko kera ba nukuvuga ngo basa naba destabilize igihugu cha Kongo wagiyeho ni umuhungu we Kabila yatinyaga azatinya no kureba Kagame mu maso gutyo nimba uzubabona waza kubabona bari kumwe tiyamurebaga mu maso ntabwo wogwanya umugabo utamureba mu maso nti bishoboka nimba uri kunyumva Serge
wenda ndakumva rwose neza
Kabila yari umuntu udashobora kureba ndavuga Joseph udashobora kureba Sebuja mu maso nibyo tiseke akigenderamwo tiseke nibyo akigenderamwo atekereza ko atumvikanye na Kabila na Kagame akumva kuko tacho yogeraho alo
ndakumva none akingumva ibyo nibyo biri mu myaka igiye kuza nyine amatora 2023 unarebye interview muri Jeune Afrique nyine byo navugaga abayishaka bajya kuyisoma urabona ko ni campagne electorale yatangiye kandi etat de siège avuga yuko atabona ukuntu yanakwiyamamaza ataragaruye amahoro muri Kivu nkuko yagiye abyizeza abaturage baho urabona hari ibintu byinshi avuga ko yakozemo promise ariko niba bitaragezweho ntabwo yagaruka ngo anabaka amajwi njyewe nzabigaruka icyo gihe wenda mbona binagezeho ngaho ariko ugifite ijambo kinkuba muranyumva neza
ndakumva ariko numva nkaho bisa nkaho za frozen sinzi impamvu
ndakumva gusa wamugana video isa nkaho hari kibazo cyabaye ndabona yanicuritse reka wenda reka tube tu reka video yawe tube tuyikuye wenda ariko amajwi ndakumva ndabona wenda wabuvuye ukagaruka mu kanya we ikure nguko yawe wagira ikibazo cyo kugaruka bawivanye uze kugaruka mu kanya mu gihe wenda ati turaba dukomezanya kujya ngongera ikonekite ndakeka ari ku ruhande rwawe nicyo kibazo mbona wakwivanaho ukagaruka mu kanya kingungwa noneho nkaba ngarukanye na Theo nagira ngo mugenzi wacu kingungwa mu gihe ataragaruka dukomeze nawe tube tugarutse wenda kuri iri kubyo yavugaga wowe wakurikiye kino kiganiro cyangwa bino biganiro by'abakuru b'ibihugu nibirimo kuvugwa muri Kongo kuba kiseke ndakeka yuko kugira ngo mahoro aboneke muri Kongo yahahirana na Kagame bakorana ubucuruzi ni umutego mutindi Kagame ntabwo akeneye guhahirana nawe kugira ngo ugire amahoro Kagame ntabwo akeneye kumva yuko mwasinyaye amasezerano kugira ngo wumve yuko ejo atazakwica ibi ni ibintu tuzi nk'abanyarwanda ubivuga ari kimwe na Theo kuko arabavuga bati iyo nzira kitwe yahisemo kuvuga ngo duhahirane n'u Rwanda izagarura amahoro muri Kongo ibyo bintu wabiha amahirwe menshi bwana Theo
ya urakoze bwana Serge nge ibyo numvikane nemeranya na kingungu avuze ariko hari ukuntu njye mbibona hanyuma rugoye ku kibazo cyawe ubajije mu by'ukuri ubuhahirane hagati ya Kongo n'u Rwanda ntabwo bwakemura ibibazo bihari ntabwo Kagame akeneye guhahirana na Kongo mu buryo bunyuze mu mategeko Kagame akeneye kujya muri Kongo agafata ibyo ashaka ahubwo ngidayibona kuri ubu buryo wenda niba ntibeshya Kizekedi muri manda ye ya mbere yagombaga kubaka imbaraga n'ubutegetsi bufite ijambo nkeka ko aribyo yakoze abo yaiparoma kugira ngo ashobore kugeraho majorite no gukomeza gutiritsimba no kubana n'ibihugu bitandukanye hirya no hino kugira ngo agaragaze ko afite imbaraga za diplomasi kandi byaragaragaye ukurikije uko agenda ahabwa ijambo hirya no hino aho agiye gutembera Pero kizegeti nubwo twamwize kize kiramwanzi ashobora kuba azi
bitewe na nguciye mu ijambo ravuga ngo ahabwe ijambo hagiye usagiye gutembera cyangwa ijambo riharwa arihabwa nuko ari we yoboye African Union ari nabyo kandi ubona ko batekinitse bakabikora huti huti abashije kugera kuri uriya mwanya biciye mu manyanga wo kuyobora Congo bahitana mugira ko azayobora African Union icyarimwe eregira nayo ni fraud buriya mu yandi magambo kubareba politike neza mwakwibaza ukuntu umwanya w'amatora muri Congo atigeze awutsindira ndetse agahita ahabwa no kuyobora African Union bijyaniranye nicyo nagira ngo numve ko tubyumva kimwe niba ari uguhabwa ijambo cyangwa ari akaciyemo kugira ngo bamupromoting
yarihabwa anyuze mu gikari yarihabwa anyuze ku irembo ariko bya ikintu cya mbere muri politiki ni kampeni ni ukugaragara no kugaragaza ubushobozi burya ziriya la contre ajyana n'abandi n'ibihugu bitandukanye imuha kredi ijambo ahabwa ryavuga mu buti w'i Rwanda naryo abona ariko wagumye no kwibaza kuki Kagame avuye agasimbura akagaragaza Kisegeti kandi Kagame yarangaga ko Kisegeti atorwa nubwo rero nubwo tumwita igikira mwana nitwereka ngize ko Kagame we ubwe atashaka ko Kisegeti ategeka hari izindi mbaraga runaka zamucizeho nkabona ahamya ko izo mbaraga zagize Kisegeti n'uyu munsi zishobora kuba zikiri zikimuri inyuma ariyo mpamvu umubona andika agenda yindi mizaje y'ubuti nako muri G20 I think yariyo yamanama ajyamo hanyuma ugasubira inyuma mu by'ukuri yijereje abakongomani ko zanditseho cyo mu karere k'ibiyaga muri burasirazuba bwa Congo ajo kwa yiza agasanga kiremereye kandi kuko ntabwo akuye muri ubutegetsi uwo munsi ngo ushobore gukemura cya kibazo mu gihe ubwo we yivugira ko yabaye infiltre agomba kwanga kimwe kibazo cya infiltration simenya ko Kisegeti avuga ko yabaye infiltre atunga agatoki wenda abanyamerika cyangwa abafaransa atunga agatoki RDF arabizi ariko muri diplomasi we ahitamo kudahirikira icyarimwe kugenda bora niko nakeka turabyumvikana turije ko uramutse ubana inshuti na Museveni uyu munsi umwanzi magara na Kagame tumize neza ko uramutse ubanye n'u Burundi uyu munsi ejo kwana na Kagame Kisegeti ntawe uzi igihe yanegosiye iriya mishinga n'Ubugande twaratunguwe twumva ko iriya mishinga ihari byavuzwe byarangiye byakozwe bite byakozwe ryari byakozwe nani hanyuma uriya Kisegeti nawe ubundi yakundaga ko yirukanka Kigali ndetse ubu yakagombye ko yagiye Kigali niba akiri akemera kandi uko yamwemeraga aba yamusanze Kigali bakajya kumva amategeko kuba rero yaraje Goma nabyo mbibonamo akandi kantu ko ashobora kuba atagiha uburemere uriya mugabo umurwi uti gusinyana amasezerano y'ubucuruzi Serge ari amasezerano y'ubucuruzi nibaringa ntayari ntanazabaho kuko ntacyo yamarira abakongomani cyangwa abanyarwanda ariko ku mpande zombi Kisegeti ashobora kwe nyuma yo guha Museveni iriya soko kiriya kiraka cy'imihanda n'iki ni umushinga munini ashobora kuvuga ati kubera ko uyu mugabo ari umwicanyi nibyo bita guhongera umwanzi kandi we ngira ibyo mubeshyeshya kugira ngo amare kabiri
kuri wowe ata hora bayitonze gato kuri wowe ni uvuga ngo umwicanyi ugomba gushaka nayo kimushukisha kugira ngo agabanye ubukana bwo kuguhiga
aguhe iminsi ubuzurika iminsi ku rundi ruhande u Rwanda nabwo rushaka kugira ngo rugaragare ko rufite mu karere rufite ko ibyo kugira ngo rupinganwe n'Ubugande n'iki rugaragaze ko hari imishinga rufite muri Congo zeye tuzi neza ko uburasirazuba bwa Congo bugiye kumara imyaka 30 buri mu maboko y'u Rwanda iyo u Rwanda rushaka guteza imbere kariya karere ruba rwabatsemo iyo mihanda rwarujemo ayo majyambere tuba rwiye gusaba ujye usaba rukabana neza n'abaturage ujye kwica abanyamurenge ujye kwica abanyamasisi noneho rukaba rufite access inyuze mu mahoro utabanje kunegosiye ndakye ko istule gwaracherere gwaracherere ukora ko ibyo rwakora byose nta bucuruzi buri hagati ya ubucuruzi mundi kuva na cyere Rwanda na Kongo barahinganaga hariya kuri petite barriere kandi barriere ahantu hose atabaye ibyo erega niyo nubwo byari bitandukanye teje numbire ko ntibirengagize ko hari indege zikora kontra zikazivana kuri kibagire gigoma zikazijyana Kigali none se byarizo masezerano nubakane ko hari amabuye y'agaciro menshi anyura mu Rwanda none se aya masezerano asanyuye uyu munsi urabona ko hari icyo aje kumara ariko muri ya mayeri yatsigeze uko mbibona aravuga ati koko hari amatora minsi imbere kandi ntegajya kongera kwiyamamaza Kagame azashobora kuza akayavunganya kandi we nafite na apfuye abanyamahanga reka mbe muguyaguya mwereke ko turi kumwe mwereke ko nta kibazo dufitanye wenda yandika nkazagira aho ngaho ariko Kagame we aramubara aramubara Kagame namara kubona neza ko nta nyungu akimufitemo n'ubundi babicanye be barahari bazamuhitana Kingungu abivuze neza ati Kariga afite misiyo ari Kinshasa twize kubona Kabida ariko niba kari genuine ngo ashaka kuruga muri perezidansi niba ari byo simbizi nawe urakwibuka
ariko biriya ni ibintu authentique byaciye live mu kiganiro yagiye muri perezidansi ya Tshisekedi akuntu tutuma nevure nyine ntawe uzi utuntu yahishaga tumeze nk'udupfunyika tw'abarozi ni ibintu byace kuri na televiziyo y'igihugu cya Congo ntabwo rero abantu bakoze montage
noneho usubira gato Serge usubira inyuma urebe ingendo z'ubutavana ko z'abanyarwanda ikinjasa mu minsi yashize ngira ngo nkubwire ko mu gihe bari abategetsi b'i Kigali birukanaga ikinjasa aribwo hategurwaga mu ibanga imishinga ya Congo na Uganda u Rwanda rwari bibizi n'iyo birukankagamo n'iyo cy'abanyarwanda ry'Inshasa buri gihe kugira ngo bibe babihagarika cyangwa se bari ko babivanga kandi uramushinga w'Ubugande na Congo na uzohoniza ushobora kuba nizeye muri ibyo bihugu bya mate muri ibyo mate y'ubu ugakurwa mu ibanga Kagame akabona byarangiye rero kuba uyu munsi Kagame atari Tshisekedi sinzi niba kuko Kariga yashaka kukuroga ntabigereho suko mushinga wagaze cyangwa suko ta bamugira impuhwe nuko wenda Tshisekedi yaba afite uko yirinda ari nabo mpamvu nkeka ko adaheruka kujya i Kigali ndetse niyo mbonye imitwarire ya Tshisekedi muri iyi minsi itandukanye n'iya yindi ya mbere y'ubutegetsi bw'uwo muntu arindira Kagame amufata mu byubahiro bidasanzwe ariko wowe ejo bundi yavuga ati umugabo afite inyungu mu kureka abo bantu be bagacibwa imanza muri analize politike abantu nyine babyumva ku buryo butandukanye kandi nayo mpamvu nyine aba iza analize kugira ngo abantu barebe ko babyumva akotorezerezaho ni umukiza yabivuzeho ko Kabila yaba yaravuye muri perezidansi yumva ko agomba kugaruka rero Tshisekedi aramutse akinye nabi umupira FPR ishobora guhita inyuma muri Kabila none kugira ngo yongere izambye wenda kwa Tshisekedi njye mbona nkeka ko Tshisekedi ari gusinyiriza Kagame ariko adamufite ku mutima ari bya bintu bita guhongera umwanzi kugira ngo uke kabiri bwana Serge nibyo nabivuga murakoze
Theo urakoze uko ubitekereza birashoboka byose ntabwo navuga ngo uribeshya buri wese afite uko bitekereza uyu aragira ati Serge Joseph Kabila na Antoine Félix Tshilombo bameze nk'umuhungu wa Kabegu umwami wo kwijwi wishwe n'ingabo za Rwabugiri uwo muhungu wa Kabegu yasimbuye ise ku bushake bw'abanyarwanda ariko ntiyamaze kabiri nawe baramwivugana uyu ni utwandikiye kuri iki kiganiro nyine avuga ibya Joseph Kabila na Antoine Tshisekedi Antoine Félix Tshilombo reka ngaruka kwa Kingungwa ku bakongomani b'abaktiviste ntabwo biyumvisha ntibashaka kubyumva ukuntu igihugu nk'u Rwanda muri iyi myaka 25 irenga cyayogoje igihugu cya Congo. Ibyo wenda wanabibazwa na Denis Mukwege, ukabibazwa n'abaktiviste, abanyapolitike bamwe ikijeje bavuga bati kugira ngo tubone amahoro mu karere tugomba gutera Congo tukayaneka, tugomba gutera Rwanda tukarufata tukarwanexa kuri Congo. Byavuzwe na Mozito wabaye ministre w'intebe, abakardinali bari hari ya muregiza ekiriza gatolika bakomeza kubigaruka bavuga bati u Rwanda ruratwagresa. Abo ni abantu bihaye Imana. Abanyapolitiki barabivuga bati ifo feragere u Rwanda, tugomba kurwana n'u Rwanda, babigarukaho buri gihe. Ariko ku rundi ruhande ahangaha hari ikintu kiseka bye develop yubatswe yavuga ati Kagame ni Mofrere, ni umuvandimwe wanjye Mofrere Paul Kagame. Ubwo buvandimwe bwa Kagame na Kisekedi nabwo burimo uburyarya, abantu bazitone barebe neza icyo buhatsi. Ariko ngiye cyo kugaruka ngaha, amaraporo yose namwe murayafite nawe ushaka kubikurikirana agaragaza ubujura bukorwa n'u Rwanda ku butaka bwa Congo. Ni gute wambwira ngo urasinyana na Congo n'u Rwanda noneho gucukura amabuye y'agaciro ku mugaragaro, kandi mumaze imyaka irenga 20 mugaragaza ubujura bukorwa n'icyo gihugu ku mabuye y'agaciro? Iyi sosiyete ya Sakima na Crystal Ventures sinzi umubano bifitanye hagati yabyo, kuko nari nabibabwiye ko Crystal Ventures yaje i Kigali ikinshasa gupresenta uko izubaka premier zine ku butaka bwa Congo. Presenta yabo narayibonye mu kiganiro cyanyuze kuri RTNC radio televiziyo ya Congo, bagaragaza iyo premier zine bagiye kubaka. Niba Chilombo yaratunguwe no cyangwa yarashimishijwe na presentation akumva yuko noneho wenda Crystal Ventures yari kwiye kuza ku mugaragaro, Congo ntabwo mwabuze Abashinwa bakuba ku ruganda rwa mbere, ntimwabuze Abanyamerika bakuba ku ruganda rwa mbere, ntimwabuze Abafaransa cyangwa Abakanadiye bakuba ku ruganda rwa mbere. Utekereza ko byatewe n'iki kumva ko ari Crystal Ventures na Kagame baza kuba ku ruganda rwa mbere rwa Kuruta muri Congo? Bwana Kingungwa Mukiza, uri kuri myote Mukiza, uri kuri myote
ibyuma. Urakoze Serge, nakumvaga ibyuma byari zatunaniye kandi hani wacu izuba rigiye kurenga, ibihugu ntibihuye, ariko reka tuvugane umwanya nyine uhari. Nakumvise uko mwavuze nuko nubwo izuma byari zatunaniye, ejo dufite independence kwibuka
ndabizi
ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1966 nibwo twabonye ubwigenge. Ariko turacari ko dusana birukanka nyine tugerageza, ibibazo twagize ni byinshi, ariko ibizo dufite ubu nyine wenda ndatinze mu magambo ni ibizose nyine mubona by'ubwoba. Tshisekedi arimo arashaka gusa kwiyamamaza, nawe nibyo ashaka, arabona ko iminsi yamurangiranye, ubu ngubu ni 2021 hasigaye imyaka 2.
Muri politike ni igitonyanga.
Ni umwanya muto cyane, kandi arimo aragerageza nadakina neza na Kabila na Kagame ngo amwiyegereze. Kabila arahari, niwe bazafata. Hari ibyo abantu batareba. Kugira ngo Tshisekedi agaragare timwabimenyesheje hakinye umukino wo kuvuga ngo Kabila duhereze umuntu kokoresha ukazagaruka mu 2023 muduhereze. Kabila areba Fayulu, areba bariya ba Bemba, areba bariya bose ba Moise Katumbi, asanga nta wundi washobora gukina umukino Kabila akazagaruka ari Tshisekedi. Noneho atsanze ari Tshisekedi nimba ariwe woshobora amushiraho. Tshisekedi nawe agira abajanama bamubwira ati noneho wewe nigutumeze aho uriya nabo yabonye ubutegetsi kawe, nawe muhinduke nawe ukore politike yawe wigarurire abantu, noneho ari wewe usubira mu mwanya wiwe, azosubira agaruke se wewe akurusha iki? Aho nuko niko byagenze, nika kurusha nawe komeza divorce nawe amasezerano mwavuganye muyarangize ashireho.
wibuke ko ari Kabila wari wamuzanye avuganye n'u Rwanda ngo baza uwo bakoresha gusa hanyuma ni mamara kumukoresha wewe tuzamute Kabila wewe wari wewe tugarura none ubu nyine Tshisekedi arashaka nawe kwiyunga na Kagame ijana kwijana ngo bahite bumvikana ibyo bavuganaga na Kabila ari wewe babivugane kugeza ubu nyine ni politique none rero uko bimeze twebwe abaturage ni twebwe tubipfiramo ni twebwe dufite ibibazo muri yo politique kuko umunyapolitika zao kugira ngo azosubire yiyamamaza ubutaha izo ngibyo se zatumaririke abaturage dufite independence izo kwibuka bizabeshwa none se nika bazabwira abaturage tacho bazabwira abaturage ahubwo ko bariyunga n'umwanzi umwanzi wamaze abakongomani mapping report irimo ireba ko ariwe washinje abakongomani akabamara n'abanyamurenge Kagame niwe wabamaze none se ubu president wacu arimo ariyunga nabo tabukiriro rero dufite taho dufite ntawe tubwira urumva turi abantu basa nkaho babuze icyo bakora ubu nyine umusirikare naza kugushakira izina ryiwe uri muri redi tabara w'umunyarwanda yatanze ikiganiro hari message nakohereje nkubwira nguze kwikurikira bwana Serge yatanze ikiganiro avuga ngo mwabanyamurenge mureke kuturwanya twebwe turimo turabarwanirira uyu munsi ni mwebwe muzoturwanira ya moko yose ari hasi twe tuzobarwanira abashi tubarwanye abapfurero ababembe abavira na makuru yaje uyu munsi umbabari uze kukurikira iyo audio na kohereje none rero urimo urumva ko tujuru ni ku nyungu ziki ni n'abanyarwanda babikora ku nyungu zo kugira ngo bagume bamanipile abategetsi bacu kubereka gusa manda zabo zizoza ubutaha bakomeze bamanipile tacu abaturage baye babakore none se dutegereje iki turimo ni ibiki duhaye dukora ubu nyine bwana Serge abanyarwanda barimo barabesha abanyamurenge ngo ni mwebwe tuzokoresha kurwanya andi moko kandi aribo batumaze ni gute wovuga ngo uzonkoresha kurwanya andi moko uhaye unyica urupfu rwa bukuru rwari urarwibuka ko twarumuganyije urupfu Dr. Kigabo yapfuye uragwibuka badani bariya mutebutse urupfu bapfuye n'abandi baguye ku rugamba bazira kuko bigomese ku mugambi w'u Rwanda wo gukura abanyamurenge hariya muri Congo kugeza ubu nyine none diskuri yahitangwa ngo abanyamurenge mwatubabariye mugaceceka tukabana namwe tugakorana namwe nuko bazi ko abanyamurenge twavuye mu Rwanda twabavuyemo ta kindi na kimwe busubira gukora tuba tugiye guhangana nabo kandi nibyo byageze ubu tugiye guhangana n'u Rwanda
ariko Comrade Kingungwa Mukiza ntabwo ikiganiro ndacyumva ariko ndaza gufata umwanya nyumve numve n'ibigikubiyemo ubutumwa bwasabaga abanyamurenge mwese kubatega amatwi mukabana n'u Rwanda mukora n'u Rwanda gerageze none tubwire impamvu ni bande bari basaba ngo mwibarwanya ahubwo mukorere hamwe kugira ngo mutahereze umugozi umwe gerageze utubwire amagambo y'inye kuko sinabonye umwanya wo kucyumva ariko ndaza kucyumva nitonze
oya n'umusirikare w'u Rwanda ndaza kukubwira izina ryiwe wavuze ko abanyamurenge nibatuze barimo barabarwanirira kugira ngo nabo bazarwanye ubungubu uwo bahaye bakoresha ubu nyine bazarwanya andi moko muri Congo urumva ko iyo disikuru yo gucamwa abakongomani iyo disikuru ni disikuru imeze gute iyo disikuru niko ivuga rero ntabwo tugomba gutandukana n'abandi bakongomani kuko dufite ikibazo kimwe twese duhuriye ku kintu kimwe independence yacu y'uyu munsi twibuka nuko tugomba kuba inyi tugomba kuba umwe tukagwaniza ku mugozi umwe uruhande rw'abanyamurenge bose n'uruhande rwa Nord Kivu barimo ubwoko abanyamasisi n'abanyejomba nabandi bakongomani bari ntayo moko nkubwiye abashi abavira abarundi abafurero ababembe nandi moko yose mvuze icyenda yose ari hariya tugomba kurwani ku mugozi umwe tukumva ko tawaza ngo abanza afate igice kimwe abanza gikoreshe none ngo ariho ngo abandi bategereza ngo bazaze ku gutegereza ku mwanya wa nyuma ngo nabo bazaze kurwanya abandi nyuma iyo niyo diskuru ihari y'uwo musirikare uri muri redi tabara yasomye uyu munsi nibyo nshaka kukubwira
ya
rero nkumva jewe ko twabwira abandi bantu bose abakongomani n'andi moko yose batumva tukikura muri ibyo ngibyo tiseke daza gukora biriya byose yihiga ku Rwanda ngo basinyanye amasezerano barimo barasinyana amasezerano gusa y'ikinyoma tayahari nayo kwirwanirira kugira gusa ngo bazamusubizeho muri manda yindi hayiza ubutaha tabzo barimo gusinyana uyu munsi tabzo ni ibinyoma amasezerano bafitanye amasezerano abakongomani bagomba kugirana na amasezerano avuga ngo tube hamwe turwanye umwanzi hamwe umwanzi wacu ni uwuhe ni umunyarwanda ni FPR ya Kagame ni uhaye udutandukanya n'abandi bakongomani ni uhaye uturwanya ni ufite inkota yo kutwica twese arimo aratwica umusubirizo n'abacu bakongomani ntabasize n'abanyamurenge b'abakongomani nabo ntabasize twese arimo aratwikira igihe kimwe ariko independence y'uyu munsi iratwigisha iratwereka kubana kwegerana tutarebye ubutegetsi bureba inyungu bwihiga kumva ko bafatikanya n'umwanzi kugira ngo bagume batsinagaza abakongomani
None Kingungwa hari n'ubutumwa bwoherejwe na Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yoherereje Perezida Felix Tshisekedi nyine bujyanye ngo naho igihugu kirimo kwerekezwa ni n'ibintu byanavuzweho cyane n'abakongomani bose bishimira cyangwa banashima ubutumwa bwoherejwe na Perezida w'Amerika Joe Biden ko ashima nyine leadership ya Felix Chilombo aho arimo kwerekeza igihugu ariko biramenyerewe ni muri diplomasi niko bigenda nta n'igikuba cyagumye gucika kuko ku ruhande rwa Amerika barasaba Felix ko yanakwangira amakontra abashinwa bafitanye na Congo cyangwa na Joseph Kabila urumva abanyamerika bibereye mu nyungu zabo n'ubutumwa rero bwatanzwe na Joe Biden bugira buti twishimiye icyerekezo cyawe n'ubwitange bwa guverinoma nshyashya mu gushyira mu bikorwa ivugurura ryerekana ubushake bw'abaturage ba Congo urumva bageraza bamubwire bati umunsi mwiza wa independence ariko bafite n'inyungu nabo ku bya bindi abashinwa batwaye ko yabibagarurira akabisubiza abanyamerika kingungwa akunda ko nagaragaza ko inyungu muri politiki arizo bareba kuruta n'ubwenegihugu cyangwa na independence yanyu
nicyo kibazo dufite bwana Serge gikomeye none se Biden ntazi ibibazo abaturage bafite ba Congo turabifite mu by'ukuri byinshi bikomeye ahubwo zarizo zose zari bikwiye kuba ngombwa kwabimenya twebwe tureba independence y'igihugu cyacu niho twadusigaye niho dukomeza kwereka abaturage none se ubu nyine koruta uvuga na diama dufite zitumarike abakongomani ko abakongomani ubu nyine aribo bantu bo hasi badafite ubushobozi abaturage na Tshisekedi ahubwo yaratubwiye ngo azatumarira intambara muri East Congo ariko urabizi aho bigeze ubu nyine none se ni izihe ntambara yamaze kugira ngo Biden amubwire Biden se ari muri Congo Biden ntari muri Congo ndazi ikibazo cy'abakongomani ubu nyine abakongomani bararira umunsi ku wundi tubakumbuga zabo turabumva kuri Facebook ukunda abakongomani bababaye bararira ijoro namanywa Biden ibyo bintu ntabizi wareba gusa za nyungu zabo nimba hari ibyo babonye muri Congo abaturage nibo twobaza hari inyuma na mu Rwanda ubunyi n'abanyarwanda murabaza ko ahantu hose sinizera ko nubwo I Kigali yahindutse kabafa uko bayivuga ngo nzizi ifite umutekano none abaturage bahandi hose mu makomine bose bafite akazi ndizera ko badafite akazi ahubwo Kagame areba gusa ibyo akora biriya byo hejuru imibano yo hejuru ariko abaturage bapfuye bashize tamute ahubwo nti bameze kigihugu cya Libya cya Kadafi cyari kigeze ku rwego rushimishije abaturage bose bumvaga bafite amahoro babanye bose bafite umutungo ushobora kubabeshaho ariko siko bimeze siko mu Rwanda bimeze siko muri Congo bimeze siko dufite abantu bashize bapfuye muzukuri none si byo bintu twobivuga gute ngo tuvuge ngo dukompare diskuru ya Biden utazi wumva gusa ngo Congo ngo yashikiranye n'u Rwanda ku nyungu za Amerika izo ngizo zaba bimaze iki yabavuze iki ku mukongomani uhaye wicwa n'inzara hariya
oya yereka bena numvikana ibaruwa nk'iyi yoherejwe kubera independence yo c'est normal birumvikana niko diplomasi ikora gusa ikintu kirabana na vision ya president wanyu cyo ndakiba harira kujya mu kivugaho cyane ejo ndiza ko tuzakomezanya reka twihute ko dusigaje minota 30 kuri mugoroba ariko ejo nza gufite muri cyo tuzakomezanya kuko uzaba ari wo munsi officiel nyine tureba kuri independence ya Congo ndiza ko tuzamenya no tuzaga n'abandi bantu batandukanye wenda kugira ngo turebe aho Congo igeze muri imyaka 30 tucyari kuri Congo noneho uyu munsi nanone kindi kintu cyavaye n'urugendo rw'intumwa idasanzwe intumwa idasanzwe yavuye I Burundi ambasaderi Shingiro Albert wagiye guhura na Chilombo Igoma amushyiriye ubutumwa bwa Perezida Neva nabwo ngo mu byo baganiriye n'umutekano murumva rero ko uyu munsi Congo ituranye n'ibihugu 9 kandi umutekano bavuga ko muri Congo nyine utameze neza Uburundi bwegereye Uvira cyangwa bwegereye ariya iwanyu muvuga rede tabara yirwe bica nanumvise muri cyishye bavuga bati hari imbonera kure cyangwa hari afi imbonera kure narabyumvise kuri radio y'Ibuvira ivugirwaho nyene n'abamakanika nabande kuba twabone numwe idasanzwe ya president wa Burundi ijya Igoma kureba Chilombo amazine imisire nga 20 ari gukorera hariya muri Goma ni ikintu gikomeye cyane ibivugwa n'uvuga ngo bagane ku bintu rero n'umutekano hagati y'ibihugu bibiri byamuzaniye ubutumwa bureba na mugenzi we ariko ikintu cy'umutekano nicyo baje kuganiraho aha ntabwo ukeka yuko amahoro wenda yaba agiye kuboneka iminembwe cyangwa bagiye kuganira ukuntu bagarura umutekano hariya kuko iyo tuvuga iminembwe tuba tuvuga abanyamurenge n'andi moko yose yibasiye ubwoko bwanyu wabica umusubizo ndagira ngo nkubaze ni uru rugendo rwa Shingiro ushaka ko rwazanye ikintu cyiza hagati y'ibihugu bibiri ariko nanone n'ukubiteye tukazabireba ibigihe byabaye reka tube twumve ibyo Shingiro atangarije Radio Okapi akimara kubona na Chilombo noneho tube twakubaza wenda icyo ubitekerezaho ndabona ugiye urimo gutinda wenda sinzi nawe wakurikiye urugendo rwa Shingiro hari Igoma bwana Kingungwa
urugendo rwe narukurikiye ariko njyewe ndumva ntacyo rumaze ku ngambo zombi biriya urumva yagiye amaze kubonana na Kagame kandi Kagame niwe bavuganye barangizanye kuvugana nta rugenzi nta mahoro bifitiye
iwacu kuri wowe kuba Kagame arahuye na Felix no n'abarundi bakabaje nyuma urasanga ibyo bavugana n'uburundi utabiye agaciro cyane kuruta ibyo yavuganye hagati y'u Rwanda na Congo
kuko kuri buriya Kagame iwe uwatinye ni Kagame kurusha uko atinye Nkurunziza nako perezida w'u Burundi ndayizeye Uri yawe yamuhaye hariho amasezerano bafitanye amubesha. Ndayizeye ntayo bavuganye tuzi.
Ndayishimiye. Ndayishimiye.
Sorry namwitiranye. Ntabwo nta amasezerano bafitanye. Ayo bafitanye yukubesha nayo ndayemera. Nariya bafitanye na Kagame kandi barangije kuvugana buriya ikibazo cy'iwacu ntabwo ikibazo cy'iwacu leta y'u Burundi kirimo.
Nyemerera gato twumva amagambo ya Shingiro yabwiye Radio Kapi akimara guhura na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
J'ai porté des messages particuliers spéciaux à son homologue congolais, un message de paix, un message d'amour, un message qui vise à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, un message qui vise à cimenter davantage, comme vous le savez, le Burundi et la RDC entretiennent des relations bilatérales très nourries, en bonne santé, mais comme vous le savez, en termes de relations bilatérales entre les États, il y a toujours une place à l'amélioration. Nous avons donc amené ce message dans ce sens-là pour cimenter davantage, un peu comme un champ de fleurs qui nécessite d'être arrosé, d'être sarclé à tout moment pour que le champ de fleurs puisse rester en situation de bonne santé. Donc nous aussi, nous essayons maintenant d'arroser, de sarcler nos relations pour les renforcer davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs.
Kingungwa Mukiza, nkuko Albert Shingiro, mu diplomate avugira Radio Kapi, ni mu rwego rw'akazi hagati y'ibihugu bibiri. Kumubano w'ibihugu bibiri kwameyora ubuzima bw'abenegihugu babiri umutekano n'ibindi byose urumva ni muri iyo cadre twavuga yuko ibihugu bishaka uburyo byagarura umubano mwiza hagati yabyo barebye muri aspect zitandukanye za politiki ijambo ryanyu mwakomeza. Kingungwa uri kuri mute
gusirasira donke kuba kumutekano w'igihugu cya Kongo ni ngo kumubwira none kari agace se yabwira Kongo niyifite hari iwacu ya Kongo ndizera ko itahafite adire hariya ahubwo aba hafite na n'u Rwanda ahubwo iriya diskuru yiwe yagiye indirectement ahubwo nuko bafitanye umubano utari mwiza n'u Rwanda ahubwo niba bayayibwiye kuko abasirikare b'u Rwanda red tabara niyifite hari haruguru na mayimayi niyifite igice kinini hariya mu burasirazuba bwa Congo kandi niho bariya ba red tabara niho basikamiye kugira ngo binjire mu Burundi urumva barimo barashaka kugira ngo wenda biyunge na Congo biyunge na perezida wa Congo bamubwire ko bagifitanye umubano kubera kuko bafite abanzi babo bari hariya ahubwo iriya disikuru u Rwanda niwe rwagombye kuyumva rukagira icyo ruyivugaho naho Tshisekedi wananiye kugarura amahoro hariya ni ukubera iki leta yiwe ikorana na Red Tabara ikorana n'abamayimayi kandi Red Tabara irimo ishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi urumva rero ni ibintu nabo babitekereje baravuga bati reka ubwo perezida ari hariya reka tuze kumuvugisha ariko kameme jewe nkumva ko ntabwo bifite umuco mwiza n'ukubivuga gusa nawe ntabwo afite adire biriya byose amasezerano basinyana n'ukubwira u Rwanda ko ruguma hariya n'ukwemerera u Rwanda ko ruguma muri Congo muri East Congo ariko rero hagomba kuvuka ubundi buryo buzima buhagarara burwanya umwanzi hariya kugira ngo abantu bifatira ibyemezo byabo kuko leta yarananiwe kurindira abanyamurenge n'abanyamasisi n'abariya bose Nord Kivu yananiwe kugarura umutekano na Ituri hariya abaturage bonyine cyangwa ashobore kuvuka abandi bantu bashobora kugarura umutekano wa kariya gace tukagira umudendezo wa independence w'igihugu cyacu twe nibyo twifuza kugeza n'ubuye.
Nyemerera Komande Mukiza twe tuzakomeza nyejo kwejo no independence ya Congo kuri gahunda dufite byinshi tuzakomeza tuganira ubwo rero nagushimira ku mwanya muduhaye kuri uyu mugoroba ubwo ngushimire kuba mwabonetse gato kugira ngo tuganire ariko ejo tuzaba turi kumwe nanone ko ufite umwanya uhagije reka nkomezanye rero na mugenzi wanjye Tewo ku ngingo isigaye tugushimira umwanya mutanze kuri mugoroba
urakoze
urakoze cyane ko muri Kingungwa ugire umugoroba mwiza kandi tuzakomezanya nawe ejo twanabwira abakongomani tuti independence nziza ariko se independence gusa ku magambo ne independence mu bikorwa kuko nicyo cy'ingenzi kuva rero ngo waba ufite independence gusa ku izina utigenga nabyo biragatsindwa komerere Teo mushyira kimwe turumushimire tuzakomeza nawe ejo ariko bavuze n'ibintu bikomeye abona ko igihugu cyabo baragitekereza bavuga ibibazo bafite kandi biranumvikana ari nabyo mvuga ni byakabaye byiza numva abanyarwanda bagenzi banjye nabo baharanira u Rwanda rwabo gutya baruharanira rwose bagahagarara bakavuga ati dore icyo nawe kiri naha ngaha kandi bakabakunda igihugu cyabo atari uburyarya gusa bavuga ngo turashaka kuba abayobozi turashaka kuvugira ku butegetsi nituratugabane wa mugani cyangwa bigenda ukundi so wakora komantere ngufi mbere ko tujya ku ngingo yanyu misozi
murebye nta byinshi mvuko mukiza yabivuze ariko icyo navuga wenda gato ari kuri rugendo rwa ambasaderi shingiro muri Congo muri rero bituma nibaza nkatekereza kuri leadership ya Tshisekedi kuki muri iyi minsi nyine muri ibihe bya Tshisekedi hari ubwo bushake bwo kuvugana bw'abayobozi bo mu karere kuvugana Tshisekedi ngaho Kenya ngaho Uganda ngaho Burundi ngaho Rwanda atarimo kidobya ni ibintu byakagombye kuba byatanga umusaruro ariko nyine nuko umwanzi kanseri cyangwa virusi iri muri iyo game iyo virusi nayo iri ni Kigali kuba iri muri iyo game ntibyoroshye ariko wenda hari igihe dushobora kuba turakabya wenda ndetse mu by'ukuri abo bayobozi bo mu karere ntibabona ibibazo nk'uko tubibona bashobora bashobora kuba babibona rero kuba jingiye kubonana na Tshisekedi nabo wibuke ko nabo bigeze gusura Pitanye Nkurunziza nabo bakubanza bagiye amasezerano basinyana rero
uravuga hagati ya Ndelande Pita
Nkurunziza na Tshisekedi akimara gutorwa yagiye i Bujumbura
na Tanzania ndumva yaragiyeyo rugikubitse
rero uriya Tshisekedi ko yarashatse kubana n'ibihugu byo mu karere no kuganira nabyo burya ni ibintu byiza muri politiki cyangwa diplomasi muri geopolitiki bitandukanye n'iby'iwacu aho dusimbuka ibihugu duturanye tujya kubana n'ibyo by'ibiri Burayi no muri Amerika ni virusi ni imwe gusa ariko bari abayobozi bo mu karere bareba ikibazo bakakira muri miliwari nini bagikemura kuko Kagame ntabwo ari ndakoreka Kagame ntabwo ari inkuba ku buryo batamfatira ibyemezo by the way bigenda binafatwa nubwo tutagira agaciro karemereye iyo ubaye isolated economically mwafe mu cyo by'ubukungu imihanda ikanyura munsi y'urugo ikanyura urugo ikakurenga wagombye kumenya ko uri umuturanyi mubi rero nibyo bintu biri gukorwa kandi mpamya Serge ko ibi bintu n'ibyari gukorwa Kabila hari kugira ngo ko Uganda ijye kubakora iriya mihanda niba imihanda ni nyiri Bujumbura ikaza hariya ejo nzagira muri Uvira rero ubwo akarikiye u Rwanda ruzajya biba ngombwa ko rubanza kubiza ibicuruzwa byarwo Kongo Bunagana Ibiya cyangwa se Uvira Bujumbura Tanzania nyereka ko muri geopolitike igihe ntabwo gukina nabi cyane tumugaye wenda imbaraga nke kandi ntiturebe wiyeje ku butegetsi nguyo zanjye igihugu kimeze igihugu kirimo mafia igihugu cyaje gukompliteri haba muri côté social économique igihugu gifite umwanzi ukirimo imbere rero twasaba kigeze ko ya komeza kubana n'ibyo mwegereye no kubaga leadership y'imbaraga no kugira icyo mu mutorize authenticity rero wende umuntu agira ukungu yazajya mu gikiri imbere kwarateje murakoze
urakoze cyane Theo erega impamvu tugana kuri ibibazo no kutuba tubibona kandi tuzi implication bigira ku bihugu byacu cyangwa ku gihugu cyacu kandi twe tubizi tuzi n'uruhare uriya munyagitugu uri muri village rugwira bigiramo imigambi ye ku bakongomani baba bumva ati guhahirana rwose n'u Rwanda bizagarura amahoro abo ntago bazi politike ya kago kikora baranibeshye cyane ko babumva yuko twe tubivugaye na tuba tunamubeshyira abakongomani ababibonye barabizi abatabizi wenda nuko batabimenye ariko bazabaza abandi babibonye Kagame niko ateye tuvuye kuri ingingo ya shingiro nawe tuzagikarwa wenda mu bindi biganiro mwabonye ejo ibitero abantu 18 barishwe mu Burundi abarundi barambwiye bati urabitegereza iki ntacyo nabivugaho kuko burya igihugu kitaramara gufata umurongo wacyo ngo kivuge kiti byaturutsa nanaha mbireka kuriya ariko nanjye natunga agatoki kubaza ngo babonye umutekano n'ubundi zari ritabara n'abandi bagenzi babakorana nabo abaturuka mu Rwanda n'abahabwa training mu Rwanda niho umuntu yashakiye ikibazo ariko nacyo ni kindi kibazo kiriya gitero cyabaye ejo bundi kishe abantu benshi cyane barenga 18 ubwo wenda leta arimara kudenonsa babikoze baravuga ngo nabonze mu gisirikare ariko baterwa inkunga nande twaberekera ngana byose tukabigaruka ikindi gihe icyo nacyo ni kindi wenda abantu babandikaho bati murabibona muti ku kindi nanone tuvuye ku Burundi nuko mubona u Rwanda ruvuga ko rukomeje ibiganiro n'abarundi kugira ngo bagare umutekano nabo cyangwa umubano mwiza tuzabibara tubibonye ariko kuri Kagame mwaganira kuganira nawe arimo kukwiga abayiga ababayinga time kugira ngo arebe igihe azaguhitinga niko ateye uriya mugabo Habyarimana Juvenal bagana igihe kirekire Habyarimana agera muri aho yizera ko amahoro yabonetse ibyakurikiyeho murabizi ndumva ni inkuru mbarirano ntabwo twabitindaho munyemerere tuvuge ku nkuru ebyiri ngufi twihuta hari inkuru ya mbere ngo mereho twihuta nababwiye kuwa gatanu mbabwira ni u Rwanda rukomeje gahunda yayo muri Mozambique u Rwanda ruvuga ko rukomeje gahunda yo kohereza abasirikare babo muri iriya ntambara ya Mozambique umuvugizi w'u Rwanda ku wa kane cyumweru gishize nkuko nabivugaga kuwa kane cyumweru gishize hari tariki ya 24 yitwa Ronald Rwivanga ntabwo mfite noti zanjye imbere yanjye nibwo yatangarije cy'amakuru cya Bloomberg hano muri Amerika ko u Rwanda rukomeje gahunda yabo yo gutegura nyine abasirikare babo bazajya muri Mozambique amakuru aditago twamenye rero twamenye amakuru ko muri bari abasirikare bavuye Nyakinama barangije amasomo yabo ejo bundi Nyakinama twabiganiriyeho bamwe baba batangiye guhabwa briefing nababwiye advance party zageze muri Mozambique n'ubuzira cyahari hari n'abandi bamenye ngo baba baragiye muri iyi minsi ku buryo barimo gutegura rero ngo abazagenda ahubwo ikibazo tutazi ni ukwibaza framework bazagendamo ni iyihe ko niba Sadek ivuga ati twatoye amategeko twemeje brigade igomba kujyayo muri iriya mirwano cyangwa kurwanya ziriya nyeshyamba zirwanya leta hantu leta y'u Rwanda no mu itangazo twabonye rya SDK batugurukura ingabo z'u Rwanda zizagenda wenda mu kiganiro cy'ejo munyemerere hari byo nzababwira turebe neza gato kuri mugoroba ariko deployment zirakomeje leta y'u Rwanda hari abasirikare bari ku rwego rwo hejuru namenye babirimo cyane cyane muri bariya baba barabaye promoted mu minsi ishize ngo zi neza ko ari ama abo Kagame yazamuye abaha amapeti y'ikirenga mu minsi ishize hari n'abariya b'inyakinama twabonye nyine bihurira na hariya baba bafite iriya desk ya Mozambique iyo nkuru turayiganira wende ejo munyemerere kuko ntabwo nari nayiteguye cyane ariko nzayigaruka ejo mbaze ndi muri za noti zanjye icyo nababwira ejo ni ku ntambara ya Mozambique u Rwanda ruvuga ruti ntabwo twavuyemo turacyarimo kuko ikinyamakuru nyine cyangwa umuvugizi wa RDF Ronald Bivanga ntabwo nibuka neza ngo mfite imbere yanjye ntabwo mfiteho nabyanditse ariko nduva ariko yavuze tuzabigaruka ejo ariko mfite n'amakuru mashyashya ejo tuzabigarukaho reka rero dusoreze kuri iyi nkuru twihuta inashekeje iyi nkuru nyibona uyu munsi natwe ziratembagara nta nubwo mushaka kubera mu kinyamakuru cyo mu Rwanda ahubwo iri mu binyamakuru mpuzamahanga aho bavuga convention ya mbere y'abage mu Rwanda ngo bagiye no kugaragara bari uburenganzira bwabo mu Rwanda ntacyo dafitanye n'abage mu nyumbe neza ntabwo ari njye udesida icyo umuntu ahitamo ariko ndibaza niba tudafite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo byacu mu Rwanda kuko tunenga leta abantu bakadutuka bakatwamagana cyane duhabwa na platform yo kubivugiramo noneho bakavuga ngo abitwa cyangwa abagene za homosexuel cyangwa iki hano bakoresha ijambo LGBT bavuga yuko ngo abanyarwanda biteguye ishema ryabo rya mbere bivuze ko for the first time abanyarwanda bagiye kuba proud no ngo bajye kumugaragaro bavuge ironda kitse segregation bakorerwa bavuga ukuntu bahabwa akato bavuga ukuntu society itabemera none ngo leta y'u Rwanda yememeye ko bagiye kubikora ku mugaragaro title iravuga ngo intwari kandi yizeye LGBT abanyarwanda biteguye ishema ryabo rya mbere brave and hopefully LGBT Rwandan prepare for their first pride bizabera mu Rwanda ngo mu mpera z'ukwezi kwa karindwi bakabivuga ngo abanyarwanda bari muri itsinda cyangwa bitwa nyine LGBT mu Rwanda barateganya kwizihiza ishema ryabo rya mbere nyuma y'imyaka myinshi baranira kubona inkunga cyangwa ahantu hiteguye kubakira mu gihugu bakavuga ku bitekerezo byabo bakavuga mu myemerere yabo bishobora kubageraho urugomo no kwangwa muri sosiyete nyarwanda iyi nkuru nyuma ya kuyibona navuze ko se leta y'u Rwanda irimo abanyarwanda uvuze ibitagenda baramufunga ajyanwa ribi mukora iperereza bakarasira barafungwa bayidamange baramaganwa nono abage ngo ku nshuro ya mbere bagiye guhabwa umwanya wo kuvuga uko batotse muri sosiyete nyarwanda bikaba ari ikintu gikomeye cyane kandi n'imiryango mpuzamahanga bibashyigikiyemo kugira ngo abanyarwanda babone ubwo bwisanzure bavuga ibitekerezo byabo uko bamaganwa muri sosiyete nkibaza ni habaho abavuga ibitagenda muri politiki twatse ibiganiro baratwangiye batwita ibyihebe batwita imitwe yitwaje intwaro batwita inyangarwanda batwita ibi n'ibi ariko ukabona ibinyamakuru mpuzamahanga birandika inkuru ko abanyarwanda bagiye gukora igiterane gikomeye cy'abantu babana bahuje imibiri cyangwa ibitsina whatever ukabona rwose CBS Africa ifite icyo mu Rwanda CBS ni chapitre ya CBS la muri Amerika irimo irandika inkuru nk'ingi rwose ni igikorwa cyiza cyane mu Rwanda kuko iki gitaramo kigiye kubera mu Rwanda ku nshuro ya mbere aho abantu bazabwa uruga bakisanzura ko leta y'u Rwanda ibibemerera nkibaza ni Ingabire ntashobora kubona platform yo kuvuga ibitekerezo Bernard Gana ntabwo na platform yo kuvuga ibitekerezo bya politiki Karasira n'abayidamange bose bari mu nkiko hari ukavuga uti abantu bitwa cyangwa babana wherever uko mubyita bo rwose ni inkuru nziza bagiye guhabwa platform ngo bazaba ari abantu bagera kuri 200 ngo mu kugendera ku mbogamizi za covid ko turi muri covid abarwanashyaka ba LGBT biteze kubona abantu 200 bazitabira ibirori bizabera mu murwa mukuru wa Kigali mu mpera za Nyakanga barimo abayobozi ba leta ndetse n'itangazamakuru kandi bakumva ubuhamya n'agasuzuguro aho muri LGBT bahura nabyo buri munsi umuntu abikorwa bwihuriro rya karere rya LGBT ngo yitwisange Albert nabo nibo yatangaje Fondation Thomas Lutes ati avuga ko ngo iki ni gikorwa ka iki gikorwa ngo nuko ngo iki gikorwa ngo nukuvuga ko turi hano tugomba gufatwa kimwe kandi tugashyirwa muri societe hamwe urumva barerekana ko bari mu Rwanda they exist in Rwanda baba mu banyarwanda barahari barashaka kureclaiminga ko bagomba kubahwa nabo bakuba kimwe nk'abandi banyarwanda muri societe nyarwanda ngo uyu nabo nibo ngo ufite imyaka 36 akaba akora akazi k'ubucungamari akaba ari uwahoze ari ngo umuririmbyi muri gospel yari umuririmbyi w'indirimbo z'Imana wagaragaye ari muri business whatever sinzi uko nabyita ibi bikorwa byabo ngo yigaragaje mu mwaka 2019 bwa mbere ngo avuga ko ari muri umuryango wa LGBT kandi inkuru zitamugezeho cyangwa inkuru zitamugezeho ibintu byiza cyangwa bitakiriwe neza donc bavuga yuko bishimiye ko bagiye kugaragara ku nshuro ya mbere ari abantu barenga 200 bateraniye hamwe kandi bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bagaragaze segregation bakorerwa cyangwa uko bataba agaciro mu gihugu cy'u Rwanda bashimangira ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bice byo muri Afurika ngo bidahana icyaha cyo guhuza ibitsina ariko ngo gushingiranwa kw'abahuje ibitsina ngo bitemewe anyway n'ibindi ibi nabibonye no byandikwa na CBS Africa ikinyamakuru gikomeye ku isi gifitikije mu Rwanda ntekereza kuri rw'abanyapolitike cyangwa civil society idafite ijambo mu Rwanda udashaka kubona license yo guterana udashaka kubona abantu baganira ibibazo byabo by'imibereho mibi y'abaturage yo kuvuga kuri politiki n'ibindi ariko ukabona ibintu nk'ibi ngibi ngo mu kwezi kwa karindwi barategura abanyarwanda ko bazahabwa rugari bakabona umwanya wo kuvuga ngo batange timonyaje zabo uko badahabwa agaciro mu gihugu uko wenda basuzugurwa cyangwa bibagiraho ingaruka kugira ngo igihugu kibasapotinge bagire ijambo rimwe Theo ntabwo njye mvuga ku nkuru nk'izi ahubwo njye nibaje ni ryari tuzabona opozisiyo igira ijwi mu Rwanda ikavuga ibibazo byayo ntihohoterwe ntibarigitwe ntibashimutwe ntibaterwemo za tiyagaze ntibabarasemo Benani agana akabona umwanya wo gukora ikiganiro Ingabire akabona umwanya wo guhamagara abantu bakajya hariya bagakora kampeni hari ukurambwira ngo LGBT ngo igiye gukora igiterane gikomeye mu Rwanda bikandikwa n'ibinyamakuru by'amahanga ko Leta y'u Rwanda ibibemereye uribaza uti igihugu cy'u Rwanda kiragana he abafite ijambo ryavugira abanyarwanda ntabwo bashobora guterana hari ukambwira ibintu nk'ibi ngibi bati turabemereye bagomba guterana kandi bazasapotinga n'amahanga yose Theo ijambo ni yanyu kuri iyi ngingo wenda nawe ufite ukuntu ubibona ariko ngiye natungwe ndavuga ni ibi ni byo tubona bavuga ngo
bwana Sereje ni ikigeragezo kweri nk'iyi ngingo umuntu ayivugaho iki ko hari ibintu biza nawe birenga abantu ariko reka mbanze nsuze umutanzi witwa Byiringiro Stephanie aho yaba ari hose ngira ngo nkwibutse ko ibintu yabiganiyeho mu myaka nk'ibiri ishize ntacyo Stephanie atatubwiye burya agira amazanarize nkunda ziganisha ku myumvire y'iyobokamana na sosiyete ku bantu bafite igihe sinzi hari ibaro cyangwa icyo bateye gutyo ntacyo nshaka kubavugaho wenda ndavuga ku bintu bibiri ndavuga ku butegetsi no ku muco nyarwanda zejurwa abanyarwanda bafite umuco kandi kugira ngo igihugu kiyibonerwa gifite umuco abanyarwanda bafite umuco ubaranga umuco wabo bafite ko bumva ibikorwa nk'ibyo birahari nawe utabizi umuco byitwa ngo ni amahano rero nunga mujyo de faniye de kuvuga de faniye ringiro iyo wimuye imana ukinyuka shitani nta kibi utazana yabati uvavanye izina ry'imana muri yego shinga ntabyo batazakora ya abo bantu barahabwa muri ubutegetsi kubera ko ubutegetsi bufite impamvu ubona igihe gushaka bijyanye na politike naho u Rwanda ruhagaze ubu ngubu u Rwanda cyangwa leta y'u Rwanda
ariko nanakwibutsa ko u Rwanda arirwo mu bihugu bya mbere byihutiye kuratifiye amategeko mpuzamahanga kugira ngo abage bagire ijambo mu Rwanda bitewe n'uko lobbying z'hano muri Amerika n'iz'abanyaburaya zitanga amafaranga u Rwanda ni mu bihugu bya mbere bya Afurika byihutiye kuratifiya no mu muryango w'abibumbye nta n'abandi bari bakabikoze uhita wumva ko Kagame imwe twavugaga kuri Congo Kagame ni umuntu uri aho ngaho uzi kuzunguza nyine ubutere ka gatiboke ushaka kugira ngo abone aya mafaranga abone na ya nkunga na rya jambo ry'abarobiste bari muri ibi bintu bya homosexuel cyangwa bya lesbian whatever LGBT wa mugane mu yandi magambo
urakoze nawe ntago ngana nyine mvuga ni uburyo bwa kabiri nyine kubijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda n'uko uterwana bumeze ahantu hari ifaranga Kagame ntacyambuza kuba kandagira aho uzumva hose hari ifaranga Kagame azahajya rero abo bantu urabona mwihutuwa mu byo giteye imbere ukubera ibintu bya human right abo bantu bafite ijambo bafite amafaranga rero Kagame akeneye amafaranga yabo kuba rero yabakira harimo impamvu z'uko akorera marketing ubutegetsi bwiwe cyangwa igihugu cye mu bya bindi bya ibintu bibiri doing business na tourism n'ubukerarugendo ni ukugira ngo amarketing igihugu ku buryo international ndabona kuribwa yibwa
ndamukurikiye nta kibazo turi kumwe rwose ukomeze
okay mu by'ukuri Kagame nyirizi n'ubwe ashobora kuba atabyemera ariko kuko azi ko harimo inyungu arabyakira abyemere bibe wenda aribwo baba ngo ntawe bibangamiye niko twazaye tuvuga ariko hari aho bibangamiye umuco nyarwanda noneho dutimukire ku yandi mashyirahamwe bavuze abanyepolitiki opozisiyo badahabwa ijambo abuvuze bo ntibashobora kuribona kuko bafite imyumvire nyayo abanyarwanda bumva imyumvire bivuga ko ibintu byahinduka ahubwo banze urebe ya mashyaka twatwana twa FPR tuba muri paroma bo hari amanama ujya wumva bakora ukabona iteka riri muri paroma ukamara umwaka na asambure jenerali ntabwo ni amatangazo tubona wenda ya za biro politike cyangwa iki ntibemere guterana ntabwo FPR yemera guterana atayitira ariko abo bantu bo barabemerera bazakora inama kandi iyo byo kwategeka bazaba birimo kubera agafaranga kari inyuma yabyo uranavuga uti hari abatsa ibiganiro ubu ngubu bwana deje ANC uwayiha amamiliyoni akayiha ubushobozi butanga amadeni Kagame ntiyarataje kuyinegosiya no kuganira nayo impungenge Kagame afite kuri opozisiyo cyangwa se kuri ANC ni uko azi ko ishaka kumuvana kuri bizinesi yiwe kandi wenda nyine ntacyo ayungukamo ubu rero ahantu hose hari ifaranga arahajya ntacyo atakwemera mu gihe yumva ko hari icyo ashyira ku mufuka bijyana iyo twahozemo bya covid ubuntu ukuntu bayicurangura najya gusuzuma gato Serge ugere kuri ebola ukuntu bayihumaga bayihuba buke ngo bakora za training mu Ruhengeri buriya iyo ebola ikomeza bakabona ayo amafaranga mu Rwanda abanyarwanda ebola yari kubamara ku magambo kuko ibumvaga ko harimo ifaranga rero ibi ndwara tutabitindaho cyane ko abo bantu uburenganzira bwabo niko niba twoburenganzira kwa kimwe muntu katubifate gutyo ariko turebe societe nyarwanda umuco nyarwanda n'ubutegetsi buhari ese muzukuri ibyo birungura iki gahunda zihari gahunda zibangamye abanyarwanda ibibazo tubamo abantu bakonde kureba bwanatereje naho ibya gunama yo mu rwiro byo nagateranzamba urakoze
no teo erega biranababaje biranababaje kuko wagiye mu muco uti byiringiro bite n'ibiki sinaho ngaho gusa uribuka Kagame avuga ati ntiyemeranywa n'umuco nyarwanda mutwihanganire n'iminota irimo kuturangirana nta kibazo baba batuvugira batubwira ko igihe cyaturangiranye uribuka Kagame avuga ngo ntiyemeranywa n'umuco nyarwanda umuco nyarwanda imihango iba uko harya babyita gutekera umugore umukobwa umugeni uko bigenda bati niko zubakwa uzakubitwa uzagera gute jya wihangana ati simbyemera ubona ko arimo kuvuguruza umuco nyarwanda uko wahozeho ariko imico y'abazungu ibyaduka y'abantu wenda bameze gutya akaba yemera yipromotinga bitewe n'amafaranga wenda ahabwa iriya leta ubwo wenda n'abantu bagomba kubitekereza nanakwibutsa ko si n'ubwa mbere yakira aba nk'aba ngaba muri village urugwiro hari uyu munyamerika kazi hari umunyamerika kazi w'igihangirane de Ellen ufite wari ufite TV show ikomeye ahangaha ndetse sinabyita umugore we cyangwa umugenzi we simbizi bose ni abagore by the way bamye bajya kumusura muri village urugwiro akabakira nibo ba mbere bo kubaka iriya Diane Fosse cyangwa icyo twitaga uriya Nyiramacibiri campus muri Musanze abo nibo ba mbere mu kubaka iriya campus urumva bitera ayo mafaranga bazana mu Rwanda bazanamubwira bati abanyarwanda ntabwo bafite ubwisanzure bafite iyo myemerere nk'iyacu de Ellen ni umuntu w'umukire cyane uri hano muri Amerika wakoze fundraising nyinshi kubaka iyi campus irimo kubakwa mu Musanze n'abandi bagenzi be bashobora kuba turasabota icyo gikorwa inkuba twazamo turayihagarika akavuga ati turabemereye mwe mukore convention yanyu rwose mwisanzure mukore ibyo mushaka n'ibindi n'ibindi so teo urumva rero nta bwisanzure dufite ni hahandi tuvuga tuti ikintu cyose cy'amadolari agomba kukiyemera mu nyungu ze kuko amafaranga aza ariko atitaye kuri uwo muco nyarwanda nkuko arashaka kugana ku muco nyarwanda igana kwa muri teo
nibyo Serge ni byinshi iriya leta yagiye ikora yirengagije ubunyarwanda akamvuga ubunyarwanda ni genero ubunyarwanda bisobanuye ikintu ki ibintu byinshi bisobanuye umuco bisobanuye imibereho bisobanuye imyumvire bisobanuye umuryango bisobanuye imibanire rero niba utumva ubunyarwanda ukabwumva gusa mu buryo bw'inyungu bwite ubundi Serge kuki turiho mbese kuki opposition ihari nuko dufite ubutegetsi budafutuje karite zo kuyobora ubutegetsi budafite karite zo za leadership z'ubunyarwanda ubu ubutegetsi budandaza igihugu muri byose bukonona bukibukica byose ni byinshi wa mbwa n'umugenzi wacu edimaki igihugu cyakozwe n'inkuba ikeneye abaganga we umuco urafashe urawurumbiye ubunyarwanda imyumvire icyubahiro iki byose by'umunyarwanda ujugunye hariya uremeye ubunyarwanda ubaye etikete y'ubwicanyi uremeye umugabo kera twabivuze ko nta mugabo uroga haroga abakecuru wowe uhararoga bambaye amasuti bambaye amanyenyeri nuba icyo batakwemera ni ikihe bwana Serge kugira ngo babone icyo bashaka twatuvunikira ubusa kujya kutinda ku bantu nk'abo ngabo bicaye mu rugwiro badaha agaciro igihugu Rwanda igihugu ngo bahe agaciro ubunyarwanda bukuyemo birakubwiye byose solusiyo ni imwe umuti ni umwe ni uko nyine abo bazunguzayi bagomba kuva mu rugwiro kugira ngo umunyarwanda igihugu kigangahurwe abanyarwanda basubirane ibyo bagomba ku uburenganzira bwabo ndumva aricyo navuga zeje bwana zeze urakoze n'ibintu bikeje n'ibintu bitari
urakoze ariko nubwo tubiseka amfe cyangwa tubivuga ni bibazo byo kwikuganirwa ku kazoza k'igihugu wa mugani nkuko bivugwa abakurambere bavuga bati tugomba guhana igihugu cyacu wa mugani cyangwa tukakirwanaho navugaga nyine kuri DLN mvugana harya n'umugore amwita umugore we uwo bita Portia de Rossi na Kagame muri Visit Rwanda bakora promotion n'ibindi byose n'uyu munsi biracyahari ushati wanabireba ku mbuga nkoranyambaga birahari byose niho wazana amafaranga bafite politike nk'uko uwamungu Jova mbwira ati bafite lobbying ikomeye irahari ariko se ba basaza babitwa ngo bampyisi bavuga ngo bafite umuco cyangwa bavuga ngo baravugira umuco nyarwanda ubu noneho batinyuke bavuge se baraza guceceka ba basaza bavuga ngo barasenga muri Rwanda baze kuvuga kubera iki giterane kirigiye kubera mu Rwanda reka tubitege amaso ba bihaye Imana ba bandi bavuga ngo barasenga wenda abandi bakuri YouTube mushobora kubona izo image uyu ni DLN n'umugore umugore wese wa mugani n'umugore niko abyita cyangwa niwe mugabo simbizi
umugore ubona ko yambaye imikenyero si
uyitwa Portia de Rossi nyine bari kumwe muri village ugurira Kagame hano bakoraga ibintu birebana na niriya kampisi ya Nyiramacibiri cyangwa Diane Fosse bashyizemo amafaranga menshi my friend amafaranga menshi ku buryo rero uyu mugabo dore urabona aha ngaha kubankurikiye niba mubibona ari kumwe na Kaya Kamanzi na Portia de Rossi hariya delegation yose yari ni ibintu birimo amafaranga menshi Jove wa mungu niyibukije ati harimo lobbying ikomeye kandi mugomba kubyumva so twe abanyarwanda nta amafaranga bafite niba Kagame nta amafaranga mumuha mwamubwira uko twari igihugu ntabwo bizashoboka rero abafite amafaranga ni abangaba wa muco wanyu mujya muvuga ngo umuco uracitse mutangire hakiri kare mu nyemere dusoreza ngaha rero nshuti mwari muteze amatwi radiyo itahuka Teo ngushimire ko twabanye shimire na King Ngwa mukiza twabanye kuri ngingo ya Congo na independence tuzanabigarukaho n'ejo hari byinshi twaganira ku banyarwanda ariko ndibaza ni abafite ibitekerezo byo kubaka igihugu ibitekerezo byo kuvuga ngo duce umuco wo gusenya no ku n'intambara ntabwo bibabwa ijambo ariko ukambwira ngo iyi ni convention igiye kubera mu Rwanda wa mugani kubera ko amafaranga bayazana n'amadevize badewe kandi aranahari barayafite abo nibo bafite ijambo ariko uvuze ati nyamuneka abanyarwanda baganire uhinduka igipingamize hari umuntu wanyandikiye kare reka wenda babwire ibintu yanyandikiye mesaje rwose avuga ati ntabwo u Rwanda muruzi Kagame yahinduye ubuzima bw'abanyarwanda mwebwe muradusebya gusa mwirwa mutuku u Rwanda ntimwiheshe agaciro iyo mubaje uti ariko twemeranye ko twese turi abanyarwanda nta nubwo bemera ko turi n'abanyarwanda ba Teo uzi ko Teo abantu bari muri Rwanda rero nabo cyane cyane abantu b'intore babandika bite n'uko wenda utashima ibyo bakubwira bakubona ko utari n'umunyarwanda rumva nabonye ko ari n'ikibazo umuntu aragutuka ntakuzi ntazi background yawe ntazi icyo ukora wenda akubona ngaho kubigana akajya kuri Facebook ntashobora gukora komanteri ku bigano twanditse ngo atari itekerezo ariko akajya inbox kugira ngo gutuke nafashe umwanya kare nkajya musubiza kugira ngo ndebe ko ampa igitekerezo kizima nta kindi kinambwira ngo ntabwo uzi isura y'u Rwanda aho rugeze ntabwo uzi u Rwanda aho rwavuye tuzi aho Kagame rugejeje kwibaza n'ura Rwanda Kagame bavuga ngo ntabwo nzi aho u Rwanda rwavuye sinarugejeje of course u Rwanda ntabwo ruzahora uko rwari rumeze muri 1994 ariko rugomba kuba rumeze magingo aya ntabwo bishoboka niba unavuga ngo Teo uko ngo yaruka mu myaka ibiri niko kimeze oya ntabwo bishoboka ugomba gukura uko ngo heruka imyaka ibiri siko uteye uko igihugu gikura niko abantu banakura mu bitekerezo no muri fiziko wari unzi mu myaka icumi uko narekaga cyangwa nasaga ubonashe ko ndabona uyu munsi ibyo nabyo ngomba gutandukana iyo mu Rwanda ngo ntabwo uzi u Rwanda ko ruteye uyu munsi u Rwanda ruratera imbere ngo u Rwanda rurahinduka ibyo ni ibintu twakwita normali kuko n'umwana wavutse mu myaka 10 ntabwo akimeze nk'uruhinja yarakuze yateye imbere uyu munsi ntabwo ari umwana harajya ku ishuri kwa mumwe ngo Rwanda rero ngo rwateye imbere iyo ni no sense rudatera imbere byabare kibazo gikomeye cyane so teo deba rero abanyarwanda bagomba kugira suku Rwanda rutera imbere aho Rwanda twifuza n'urumuru dufite iyo deba ngo rutera imbere nge ntabwo nyemera nabwo navuga ngo tugire deba y'ibitekerezo bifunguye ku banyarwanda twese dufite mu mwanya umwe irenkurusifu twese tugiramo ijambo aho naho navuga ngo twaganira aho kuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere ibyo nta gitangaza kirimo kuko nawe ubimbwira ejo wari umwana w'imyaka 5 uyu munsi ufite imyaka 10 warakuze warakambakamba none usigaye uvuga cyo ntabwo ari igitangaza bwana tewe
urakoze nagira ngo usabe umunota umwe mwege ku Rwanda rutateye imbere ari ibinyoma u Rwanda rwanyuze mu ntambara 1990 intambara itera rwari rufite aeroport international imwe ariyo I Kanombe nta kindi bayikoze bayitererange ndavuga ibikorwa nk'itatu bikomeye u Rwanda rwari rufite Village Urugwiro ariyo Kagame yicamo buri munsi amaze imyaka 30 yubatswe na Habyarimana yarubatse u Rwanda rwari rufite amastade agera kuri atandatu akomeye ariko ikomeye cyane ni stade Amahoro ariyo bajyaho buri munsi buri mwaka biriza intsinzi ibyo ni ibintu byagombye kubamarika ibindi byinshi navuga nyuma y'ibyo ngibyo rero intande yari yanditse byose u Rwanda rwahawe amafaranga Serge Wabara u Rwanda ruba ruri Singapore nuko bivuga u Rwanda rwahawe amafaranga yo kurwubaka reconstruction nyuma y'intambara u Rwanda rwafashe amadeni tubatubara uko angana ubwo iryo terambere bavuga niye ryavuye muri ayo mafaranga icyo ni cya gatatu bamaze imyaka 30 ku butegetsi inshingano zabo ni ugukora akazi no guteza igihugu imbere baba batateye imbere twagombye kuba tubabaza tuti mwakoze iki ibyo bakoze rero tubabigaye ko nta musaruro ariko ikibabaye u Rwanda rushobora kuba rwarubatse ayo ma convention center ayo ma etage ntabwo igihugu gitera imbere kubera amabuilding ntabwo igihugu gikira kubera ko hari gushyirana ikintu cya mbere ni imiyoborere imiyoborere y'abaturage n'ubuzima bwa buri munsi bw'umunyagihugu ibyo rero byarapfuye completely n'ibyo bavuga byavuye mu maso y'abanyarwanda serije ibyo bavuga ngo bakurura umuhanda bubatse convention center bubatse bazirikana imirambo yabanje amaraso yanjye kumenwa yamenetse kugira ngo babe bavuga ngo patende bagombye kugira isoni ipfunwe ry'uko abanyarwanda barenga miliyoni bapfunwa bagipfa ariko ukaturege ntuhagahenge ngo bahumeke bibagirwe ibyo bintu urumva rwatembe warishe umuco urwa rwatembe warasenya umuryango u Rwanda rwatembe mu gihe abanyarwanda bakekana nta gusangira n'undi u Rwanda rwatembe mu gihe wita abandi ngo ntabwo ari abanyarwanda kubera ko bavuze ibitagenda u Rwanda rwatembe kubera ko ireme ry'uburezi ryateye imbere u Rwanda rwatembe kubera ko impunzi ziyongereye hari ifate nyuzerekana ko u Rwanda ntacyo tuziva ko niki na kimwe kiri positive imyaka ngo tubakoze kutuwe ngo baranditse ngo vuba barubatse interineti ntabwo yahimbwa n'abanyarwanda yatumutse ahantu barayikopera batubwira ko uzabwira ngo nitwara ngo amaraso n'iki sinzi uko bangana hateye imbere agatsiko gafite amamiliyoni bwana serije hateye imbere abo bagaburirwa abo kandi babivuga bakurikije icyoje bwana serije ari kizanagura abantu nyuma y'ubutegetsi buhari blame washing hari urubyiruko rwononekaye kompleti tutazi umunyarwanda icyo ari cyo ruzi FPR tutazi umuyobozi icyo ari cyo ruzi Kagame utazi imiyoboro icyo ari cyo ruzi ibyo FPR ikora gusa siyi isoni u Rwanda rukeneye renaissance kongera kuvuka hari wa mugani abo bantu mwabugana kuri social media biteso usanga rurugiruko nyine rwagize mu ngando usanga ari babandi bahoza nyine muri za kamani si ntawe gifite umuntu ukunda igihugu igihugu avuka gikunda ariko niyo umubwira umuntu igitutu ngo kuri igihugu ngo ngiye nuko ari ibintu ukavaringa cyako bigaragara uwo mwana washaka kwatekereza ngo amenye ko ibyo babarata byari bihari izayo epoti banyura bakava ngo ufite epoti ya mbere mu Rwanda sari wapfesitari byari bihari sinzi njyanjye ndeba
ntabwo njye nashatse kujya mu bikorwa remezo ngo mbereke ariko nabaha kredi ko birirwa batera indabo kandi indabo njya mbona amafoto yazo indabo ni business ya Nyiramongi gusiga amarangi barabikora harya twari dufite ya kompanyi ya izine y'amarangi twamukira bangira
hari
sirwa korori impamvu nyikunda nakundaga publicite nyine kwayakorwaga nandera gusiga uzamura umanura tirwa kororo niyo nasha
kandi ingande ebyiri za ziranye hari tirwa kororo hari n'undi nibuka
ya
kandi zakoraga amarari y'udukariti izo zarazimiye ba efere bakoze izindi nganda zikorera mu gakinjiro zira gute kugira ngo izo nganda za mbere ziveho
anyway
uruganda rukora amatora mu karere kose uruganda rukora amabati mu karere kose uruganda rukora byinshi yewe n'ibibiri n'impapuro
anyway Theo icyo nshaka kuvuga ntabwo icyo navugaga ahangaha si ukujya gusa mu byo twari dufite ariko wenda na kredi umuntu yabwira ati turayibahaye mutera indabo musiga amarangi ku muhanda mwirirwa mwirukankana abantu ngo bafite amasashi mwirirwa mukubita abantu biterwa n'uwo muntu wenda ubyandika ashobora kuba yaravutse ejo afite imyaka 18-20 kugira ngo uce impapuro ngo uti I give you credit mwateye imbere ibyo nta kibazo ariko nabaza nti cyangwa nagaruka aha mvuga nti uzasubira inyuma uvuga uti iryo shyaka ari ku butegetsi ryaravuze ngo ikintu cya mbere kiza imbere ni ikintu kirebana no kugarura ubumwe bw'abanyarwanda ese ari ubumwe bw'abanyarwanda iyo ni zero bavuga ngo kubumbatira ubusugire bw'igihugu n'umutekano bw'abantu n'ibintu ese birahari iyo ni zero kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi se birahari ni zero ubwo ndavuga ingamba za FPR iyoboye motera igihugu uwo muntu umbwira ngo bateje imbere igihugu ngo hari iterambere anabisubiyemo yahita abona ko ari zero kuko burya manifeste y'ishyaka riri ku butegetsi iyo itabishyira mu bikorwa riba ryaratsinze ngo kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi hari demokarasi mu Rwanda ni zero kuko mu Rwanda hari dictatorship bavuga ngo kubaka ubukungu bushingiye ku mutungo bwite w'igihugu ese birahari twatuma kuganira kuri Kongo batera muri Kongo ni zero guca umuco wa ruswa gutonesha imicungire mibi y'umutungo w'igihugu n'inzego zijyanye nabyo ibi nibyo Kagame muzamubaza we kuye umutungo we namuzahita mumbwira nahoze mbona ngo umuvunyi mukuru ngo yagaragaje umutungo we afite iki se nyagupfa muzabaze Kagame umuriki kuzamura imibereho y'abaturage twahozere kuri COVID-19 tureba uko babayeho ni zero guca burundu impamvu zose zitera ubuhunzi abanyarwanda baravuga bati mufungure imipaka tugende ese murahunga iki iyo ni zero nanone muzambwira impamvu mushaka guhunga igihugu cyanyu guharanira umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushingiye ku bwubahane ubufatanye n'ubuhahirane wenda ari biriya twavuze arimo gusinya na gisekeredi ariko se bizagirwaho bite kubera ko ntabwo azamuha ituze ubwo nayo ni zero kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ibyo nibyo rwabakora wa mugani ni ingamba ya cyenda anyway Theo reka dusoze ubwo navugaga nyine kubanyandikira bwa batwataka badutuka ahangaha ariko ushaka gusanga wenda hari n'abatu batanabizi ariko wamubwira muti muri izi ngamba za FPR cyenda mbwira ikintu FPR yakoze kuruta kubona ngo u Rwanda rwateye imbere kredi yo kurwateye imbere ndayimwemerera rwose mba nshaka bashaka guca amazina ndakwemerera mwateye imbere myemerera ukambwira kigali kompanyi
iyo ngamba ari yakanga yo gutera imbere bwana Serge
gutera imbere
ya aririmo
gutera imbere
guteza u Rwanda imbere yari ingamba yakanga mu ngamba za FPR iyo bashyira imbere baririmo kurwateye imbere
Anyway, reka dusoze mo fresh. Itumaze umwanya muremure ariko ugize neza amagani. Zayambagira ntingamba yakanga yo gutera imbere ku muziki. Twasoza niba ari ubutumwa ufite dusoreza mu masegonda na make tukajya kuryama nawe ukakomeza kugira umunsi mwiza.
Ok, murakoze bwana Serge kuba mwongeye kumuha umwanya muri iki kiganiro. Nuko nyine babitoroje uganira abanyarwanda sometime ari bigoye ariko bajye batwumva kuko ni byinshi bihari hano bagomba kuvugaho. Ndashimira abatwumvise n'abazatwumva ubutaha. Ariko nk'uko buri gihe nsoza mvuga ni ni ugusaba abanyarwanda muri rusange batwumva kwitabira iyi gahunda yo kuhindura ibintu kugira ngo izo ngamba zacu natwe za bafatire abaturage bazatunga zihagarare. Niryo za bwonko bakorera abana b'urubyiruko b'u Rwanda zihagarare, abanyarwanda babone ukuri, barebe, babone izuba. Rero Bwana Serge mugire ibihe byiza, turi kumwe ijoro ryiza.
Murakoze cyane. Wakoze, ninjye ugushima ku mwanya mwaduhaye kuri uyu munsi, kandi aho uri umusangwa iradiyo ni yawe, uri umwe mu bakomiseri bakuru umwe w'abanyarwanda raditauka ni ya Rwanda National Congress. Igihe cyose wakumva ushaka kuganira uganiriza abanyarwanda wambwira, n'ejo ufite umunsi wambwira tugakomeza. Ndetse n'abandi bose hirya no hino hari abajya bavuga bati bisaba iki kugira kuze kuri raditauka, ntacyo bisaba ni ukumwira ngo ufite umwanya tukagushakira, tukaguzana kugira ngo tuganire. Reka rero dusoreze aha ngaha, nk'uko nabibabwiye tuzaba turi kumwe na Mukiza Kingungwa, azagaruka ejo ku bakongomani. Nababwira ni Happy Independence Day, usibye ko independence yanyu nayo iracagase, mugomba gushaka independence yuzuye. Ku banyarwanda bari mu bihe bya COVID bikomeye, nababwira mwihangane, mugiye kujya muri guma mu karere na guma mu rugo, byose bivanze amaranyo turayumva. Ariko nababwira ni namwe mutekereze igikwiye gukorwa. Turabivuga buri gihe ku maradiyo anga, tukavuga tuti mutekereze, burya umuntu we utekerereza cyangwa akamenya ikimukwiye. Twebwe tuvuga ibiri rusange bica muri radiyo, nta banga tugira anga kuri radiyo. Ibyo tuvuga nuko mukwiye kubimenya, ariko namwe mugomba kwitekerereza. Ndashimira rero bari mu gihugu batinyuka bakandika bagatelefona bagatanga ibitekerezo bakavuga ibakorerwa. Nimutinyuke mwivugire, burya no gufasha umuntu ugomba kumenya uko atekereza. Ababikora rero turabashima, ariko kutarabikora nimutinyuke rwose, mugire icyo muvuga cyangwa mukora. Ku bandi mwese muri diaspora, bagenzi bacu bari mu bihugu hanze, si ngombwa guseka no gutwena bari mu gihugu bari kuri ingoyi, ahubwo mwabafasha iki? Ese mushyira priority aho bikwiye? Ese umwanya wanyu mutakaza muwushyira mu bikwiye koko? Nimutekereze bwa kabiri, mumbwire niba koko ibyo mukora be biganisha kuri z'abanyarwanda. Bamwe bavuga bati twari dushinzwe kubumva gusa, harabambwira bati role yacu ni ukumva radiyo nta kindi. Ntimuzatubaza ikindi, ntimuzatubaza inkunga, ntimuzatubaza ibitekerezo, twe dukwiye dutega amatwi gusa, niwo musaruro wacu. Ese birakwiye koko? Buri wese yisuzumerera aho ari wese atekereze igiye gukorwa kugira ngo impinduka igerweho. Kubabikora namwe ni ukubashima, kubatarabikora kubabwira ngo mwikebure. Mwakoze mwese mwadukurikiye kuri munsi wa kabiri. Nabwira ababyuka ni umunsi mwiza ku bari muri Afurika no mu Buraya, mugire umunsi mwiza. Ariko turaza kujya guhura ku masaha akurikira. Ku bagiye kuryama, turi kumwe muri Amerika, Canada n'ahandi hose bwije, nababwira n'ijoro ryiza. Turabakunda kuri Aditawu Karefeje, ndayizeye murabo n'agaciro. Nawe ubutaha Theo wakoze, nawe mu bindi bihe.
Goodbye.